Asikhothamise amakhanda ethu manje senzele umkhuleko.
Our heavenly Father,
Baba wethu wasezulwini, siyakubonga kulobu busuku ngalokhu elinye ithuba lokuza sizokukhonza. Siyabonga kuba siphile nokuba nalezi sambulo esikhulu sokuphila okuphakade kuhlala phakathi kwethu. Futhi sizile kulobu busuku Baba ukufundisise izwi lakho ndawonye lezi zimfihlakalo ezinkulu ezifihlakele bezifihliwe selokhu kwasekelwa izwe. Newundlu yilo lodwa elingasembulela lona. Ngikhulekela ukuthi lizoza phakathi kwethu kulobu busuku futhi lizothatha okwezwi lalo bese lisembulela lona ukuze sazi ukuthi sifanele sibe izinceku ezingcono kanjani kulo ngalesi izikhathi zokuphela. Oh Nkulunkulu, njengoba sibona ukuthi manje sisesikhathini sokuphela, sisize ukuba sazi indawo yethu Nkosi, nobuthini obungtengentenge nesiminya sokufika kweNkosi masinya. Sikucela egameni likaJesu. Amen. Ngikholwa ukuthi kwakungu-David wathi ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini yenkosi. Kuhlala njalo kuyinhlanhla enkulu kuza nokufundisiswa kwezwi ndawonye kuzinika leli themba elikhulu. Manje baningi abamile futhi nje ngizosheshisa ngokukhulu kushesha okunokwenzeka, kodwa ngithemba ukuthi nibujabulele ubukhona bukaMoya Ongcwele njengoba ngibujabulele kulezi zikhathi zokugcina ezithi azibe mbili. Futhi namhlanje ngibe nento ethile ukuba yenzeke esenginezikhathi eside yagcina ukwenzeka. Bengifundisisa kulokhu kulesi sambulo lapha ekuvulweni kophawu. Eminyakeni yadlula ngedlula kuyo lapha cishe eminyakeni ngamashumi amabili nento yadlula ngiqakele noma into efana naleyo, kodwa ngadlela thize noma enye angizange nje ngineliseke impela. Kwakubonakala sengathi kwakukhona izinto ezithile ikakhulukazi kulezi zimpawu, ngoba lezo zimpawu ziyincwadi yonke iphelele, nebo incwadi yonke incwadi iyincwadi eyodwa inamathiselwe ngezimpawu. Iqala isibonelo nje ukuba benginento ethize lapha bengizonikhombisa ukuthi ngichaza ukuthini. Nanti uphawu olulodwa yilolo, futhi ulugoqa kanje indlela olwalugoqwa ngayo, futhi ulugoqa ngale ndlela, futhi ekugcineni kunophisi omncane onamathelayo kanjalo. Lolo uphawu lokuqala, kulungile. Bese-ke leyo yingxenye yokuqala encwadi. Bese-ke uphawu olulandelayo lugoqwa ngale ndlela eceleni ngokwalo, futhi lugoqwa ngale ndlela njengalapha. Bese kuthi-ke kugcineni khona lapha kukhona okunye kunamathela okusho ukuthi izimpawu ezimbili, futhi ileyo ndlela lonke iBhayibheli elalotshwa ngayo emibhalweni egoqwayo. Futhi ngakho ukwephula lezi zimpawu kuvula izimfihlakalo zencwadi. Sina-ke nakutholo kufundisisa kuJeremiya ukuthi wakubhala kanjani lokho abaningi benu bekubhala phansi izolo ebusuku na, ukuthi lezo zimpawu zazibhala kanjani bese zibekwa laphaya ukuba zigcinwe. Waze wabuya emva kweminyaka engamashumi ayisikhombisa yokuthunjwa, wabuyiselwa emuva, wayesebiza okungokwakhe. Futhi ngithanda ngempela ukuyifundisisa, ungeke ayikho indlela yokuyizwakalisa nhlobo, ngoba iyizwi laphakade futhi iyincwadi yaphakade. Ngakho-ke sizofanele nje sithi ukushaya izindawo eziphakeme. Futhi namhlanje ekufundisiseni ngibhale phansi imibhalo eminingi ukuze niyifundisise, kanti futhi namatheyipu azokwembula okuningi kakhulu kwayo lapho nifundisisa. Futhi kunezinto eziningi kakhulu ukuba nje bengizoma lapha emsamo futhi ngiyembule kini ngendlela embulwe ngayo kimi ekumbini. He, bekungamangalisa. Kodwa uma ufika lapha uyacindezeleka futhi uthi nje ukuzeqa izinto, futhi uzame nje ukufinyelelisa ingxenye enkulu kubantu ukuze bayibone. Ngilithokozela ngempela lelo culo umfowethu angigcina sanda kulicula nje phansi vele enkazimulweni yakhe. Ukuba wayengafikanga vele enkazimulweni yakhe besiyoba kuphi sonke kulobu busuku na? Ngakho siyabonga ukuthi uyedla ukuzosisiza. Manje nabaningi bemile sizosheshisa nje siqede ngo phakathi lapha ngakho konke singakwenza. Ngisho ukuthi sizoshesha siqede ngo kodwa ngisho ukuthi sizoqala ngokukhulu kusheshe kunokwenzeka. Futhi manje asiphenge manje emva kwe besinesahluko sokuqala sesibili sesithathu nesesine nesesihlanu izolo ebusuku futhi kulobu busuku siqala esahlukweni sesithupha sesambulo. Manje njengoba sifundisisa lezi zahluko sibhekisele ezindaweni ezehlukene ngisho nasethestamenteni elidala nelisha ngokufanayo ngoba incwadi yonke iphelele isambulo sika Jesu Christ yabo lokho konke du yisambulo senkosi uJesu isambulo sika Jesu Christ
as God revealing himself
uNkulunkulu ezembula encwadini ezembula ngoKristu encwadini futhi uKristu uyisambulo sikaNkulunkulu ufikela kwembula uNkulunkulu ngoba yena noNkulunkulu babefana uNkulunkulu waye kuKristu enza ukuba izwe libusane naye uqobo ngamanye amazwi ubungeke wazi neze nje ukuthi uNkulunkulu waye yini waze wazembula yena uqobo ngoKristu khona ke usungabona. Ngangivamise ukucabanga eminyakeni eyadlula ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu wayengithukuthelele kodwa uKristu wangithanda. Ngithola ukuthi umuntu ofanayo nabo noKristu yiyo impela inhliziyo kaNkulunkulu. Futhi manje njengoba sifundisisa lokhu siya kuqhathanisa manje izincwadi ezintathu zokuqala zeBhayibheli zesambulo esithe ukufunisisa ngempela lokho iminyaka yebandla iminyaka yebandla esikhombisa. Manje kukhona iminyaka yebandla esikhombisa izimpawu ezisikhombisa amacilonga ayisikhombisa nezitsha nomoya abangcolileyo befana nezingxanxa nakho konke lokhu kuhamba ndawonye. Hey ngingathanda kanjani ukuba nemephe enkulukazi bese ngiyidweba yonke ivundle indlela engikubona ngayo neyazi ukuthi nje ngakunye kuyithatha kanjani indawo yakho. Ngikudwebe kwaphumela eshidini elincane lephepha kodwa ngiyakwazi futhi yonke into kuze kube manje ishaya ngakho impela nje futhi ngesikhathi neminyaka njengoba ifikile futhi yahamba nayo yonke into ihlangane jaqa phakathi ngokuyikho ngokuphelele energy. Ngakho kungahle kungabi yiko ngakho konke du kodwa kwedlula konke engaziyo ngakho empeleni. Futhi ngiyazi uma ngenza kwami okudlula konke futhi ngenza iphutha ekuzameni ukwenza kokwami okwedlula konke nokwedlula konke engaziyo ngakho ukuthi uNkulunkulu ngempela uzongithethelela ngokwenza ngesiphosiso uma ngenze kungalungile. Kodwa manje lezo zincwadi ezintathu zokuqala ngeyokuqala iminyaka yebandla esikhombisa bese ke sithola ukuthi esahlukweni sesine sesambulo uJohane uyahlwithwa niyabo sibona amabandla akukho okuningi kakhulu okushiywe ngeminyaka yebandla. Lapho ngicabanga khona ukuthi abantu bazomangala kakhulu baba babhekisela ebandleni ngaleya ekuhlushweni kulezo zinto ukuba zenzeke. Futhi njengoba ngishilo ngesonto izolo into yokuqala niyazi lezo zinhlupheko ziyobhodloza zingene futhi niyomangala ukuthi kwakungani inga ukufika kokuqala kwakuhuhlwitho futhi liyoba njengoba bekunjalo ledlulile futhi nilwazanga niyabo. Manje akukuningi kakhulu okwethenjiswe kulelo bandla labezizwe umlobokazi. Manje ngifuna nikhumbule kukhona ibandla nomlobokazi niyabo. Kufanele njalo kwenze kuhambe ngakuthathu okune ngokungalungile ukuthathu yizikhombisa amashumi oshumi nambili nomashumi amabili nane nomashumi amane omashumi amahlanu lezo zinombolo ezingephuleki iBhayibheli li noNkulunkulu uhambisa imilayezo yakhe ngeziba izibalo zeBhayibheli kulezo zinombolo. Futhi nithela into ethize esuka indize yalezo zinombolo kufanele ubhekisise ngeke kuphume kahle entweni elandelayo kufanele ukubuyisela lapha kuya lapho oqalela khona. Mfowethu veli, mfowethu ni veli, ngicabanga ukuthi ulapha, sasikhuluma ngolunye usuku ngabantu abakhezuka emzileni, kunjengokudubula esikhokosini. Uma leso sibhamu sibhalansiswe ngokuphelele, uqeqeshe ngokuphelele, futhi wabona, sifanele siyishaye esikhokosini, ngaphandle uma lo mbhobho unyakaza, noma usondeke, noma kumdangazela kuphonse le, futhi noma yikuphi, noma umoya uthi fu. Noma ngabe kuqala kuchazuka kuphi, yinye kuphela indlela yokuthi yenziwe, ngokubuyela lapho shiya khona umzila, bese uqala futhi, uma sizoshaya emhlolweni, uma singakwenzi ngani, asishayi nje esikhonkosini. Futhi leyo ndlela kufundisiseni umbhalo, ngiyakholwa, uma sithola ukuthi siqala into ethize lapha, futhi ingaphumi kahle, ubona ukuthi ayisiyo, ya, senze iphutha ndawo, ufanele ubuye, awusoze wawucabanga ngengqondo yakho. Akusikho nje, sitholile nje ngemibhalo ukuthi akukho muntu ezulwini noma emhlabeni noma ngaphansi komhlaba noma wake waba khona noma oyoke abe khona ongakwenza iwundlu lodwa elingakwenza. Ngakho, izibabaza zamakholiji noma kungaba yini kulutho nje yabo, kuthathe iwundlu kuwe mbula yiloko kuphela. Ngakho sethemba ukuthi uzosisiza.
John called up in the fourth chapter.
Ubone izinto eyayikhona, ekhona nezayo. Kodwa ibandla liqede esahlukweni sesine. NoKristu wenyusa ibandla lihlithelwa emoyeni ukumhlangabeza futhi alibonakali kuze kube isahluko sesishumi nesishiyagalolunye lapho ebuya ne njengenkosi yenkosi nombusi wababusi nebandla. Futhi manje ho ngethemba ukuthi ngolunye usuku ukuthi singangena kukho konke mhlawumbe ngaphambi kokuba fike uma singakwenzi sizokubona empeleni ngakho akunendaba. Manje kulesi sahluko sesihlanu ukwephulwa kwalezi zimpawu bese manje kuba yincwadi namathiselwe ngezimpawu ezisikhombisa kuqala sifuna ukufunda uphawu lokuqala. Izolo kusitha, ukukwendlalela kakhudlwana nje, sithola ukuthi, ngenkathi uJohane ebuka, futhi wabona leyo ncwadi, salokhu isezandleni zomnikaziyo wasekuqaleni, uNkulunkulu. Niyakumbula ukuthi yalahleka kanjani na? NgoAdamu, walahlekelwa amalungelo encwadi yokuphila, ngenxa yolwazi lukaSathane, futhi walahlekelwa ifa lakhe, walahlekelwa yiyo yonke into, futhi kungekho ndlela yokuhlengwa. Manje ke uNkulunkulu enziwe ngomfanekiso womuntu, wehla wayeseba ngumhlengi kithi ukuba sihlenge. Futhi manje sithola ukuthi ezinsukwini ezedlula, lezi zinto eyayiyimfihlakalo izovulwa kithi ngezinsuku zokugcina. Manje sithola ukuthi futhi kulokhu ukuthi wathi nje uJohane angezwa lesi saziso somhlengi oyisihlobo ukuba eze nokubiza kungokwakhe kwakungekho muntu owayengakwenza, kungekho muntu ezulwini, kungekho muntu emhlabeni, kungekho muntu phansi komhlaba. Ngekho efanele ngisho nokubuka encwadini, kucabangeni nje lokho. Kungekho muntu mhlobo owayefanele ngisho nokuyibuka. NoJohane nje waqala ukukhala. Wayekwazi lokho, kwakungekho thuba lokuhlengwake, yonke into yehluleka. Futhi ngokushesha sithola ukukhala kwakhe kunqamuka, ngokushesha, ngoba kwamenyezelwa ngomunye wezidalwa ezine, noma amalunga njalo, elinye lamalunga lathi, ungakhali Johane, ngokuba ingonyama yesizwe sikaJuda inqobile, ngamanye amazwi, ihlulile, futhi inqobile. UJohane phenduka wabona iwundlu liphuma lifanele ukuthi lalikade linegazi futhi linqunyiwe futhi lalinyazwa lalihlatshiwe ilasho ukuthi iwundlu lalihlatshiwe futhi kusobala lalisenegazi uma ubunqume iwundlu futhi walibulala ngendlela lelo wundlu elaliyiyo empeleni laligencwe laba yizicucu esiphambanweni imikhonto ehlangothini nezipikile ezandleni nasezinyaweni nameva phezu kweshiya lalisesimweni esibi kakhulu. Naleli wundlu liyaphuma futhi lawelela kuye owayehlezi sihlalweni sobukhosi owayephethe itayitele incwadi eyilungelo lobunikazi ephelele yokuhlengwa newundlu liyahamba futhi lithatha incwadi esandleni sakho owayehlezi sihlalweni sobukhosi futhi yathathwa lase livule izimpawu lase livule incwadi Kwasekuthi ke ngenkathi lokho kwenzeka sithole ukuthi kufanele ukuthi kwakukade kuyinto ethize enkulu eyenzeka ezulwini ngokuba amalunga namalunga angamashumi amabili nane nezidalwa nayo yonke into ezulwini yaqala ukumemeza lifanele. Futhi nakho kufike izingelosi zase zithulula izitsha zemikhuleko yabangcwele. Abangcwele abaphansi kwe-altare bamemeza kakhulu ufanele wena wundlu ngokuba uzihlengile futhi manje ususenze amakhosi nabapriesti futhi siyakubusa emhlabeni hohe futhi kunjalo ngenkathi livula leyo ncwadi Niyabo, incwadi eqinisweni yahlelwa futhi yalotshwa ngaphambi kokusekela kwezwe. Le ncwadi, iBhayibheli, ngempela lalotshwa ngaphambi kokusekela kwezwe. Futhi uKristu eyiwundlu wahlatshwa ngaphambi kokusekela kwezwe. Namamalunga omlobokazi wakhe amagama awo afaka encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekela kwezwe kodwa yayikade nambathiselwa ngophawu futhi manje iyembulwa amagama abo ayephakathi lapho bonke ngayo nokuthi kuyinto enkulu kangakanani futhi uJohane ngenkathi ekubona wathi konke kusezulwini konke kuphansi komhlaba konke kwamuzwa ethi amen izibusiso nodumo ngempela nje wayenesikhathi esikhulu futhi ngokuba iwundlu lalifanele futhi manje iwundlu limile manje kulobu busuku njengoba singena kulesi sahluko sesithupha linencwadi esandleni salo futhi liqala kuyembula futhi ngokoqobo namhlanje bengizo futhi ngethemba ukuthi abantu bangabanga okomoya bengizoba nephuthe lesabekayo kulokho ukuba bekungecishe ngeleshumi nambili ngqona namhlanje ngenkathi umoya ongcwele ungene ekamelweni futhi wangiqondisa ngento ebengiyibhala phansi ukuba ngisho Bengithatha engcikithini yendaba endala bengingena lutho kuyo angazi ukuthi uPaul esibili luyini akungaphezulu kwalutho kodwa benginenge engcikithi yendaba endala yento engangikhulume ngayo eminyakeni eminingana edlule ngase ngibhala phansi futhi ngangekade ngiqoqele ingcikithi yendaba evela kuDr. Smith abaningi abakhulu othisha abagqamile engangikuqoqile nabo bonke babekukholwa lokho ngakho ngangikubhale phansi futhi ngangilungiselela ukuba ngithi awu manje ngizokufundisisa kuleso simo sokubuka futhi lapho cishe ngeleshumi nambili inqoyemini umoya ongcwele wavele nje wathi shwi wehla wangena ekamelweni futhi yo Yonke into yavele yavuleka gelekece kimi futhi nakho lapho kwakukhona niyabo kwalolu phawu lokuqala luvulwa ngiqiniseke ngempela njengoba ngimi lapho kulobu busuku ukuthi leli yiqiniso levangeli engizolisho lapha ngingiyazi nje ukuthi yilo ngoba uma isambulo siphambene nezwi khona-ke asisizwe isambulo futhi niyazi kunezinye zezinto engabukeka iqinise kakhulu ngokoqobo futhi nokho ayiqinisile niyabo ibukeka sengathi yilo kodwa ayisilo We find the lamb with the manje sithola iwundlu linencwadi manje futhi manje sahlukeni sesithupha siyafunda ngase ngibone lapho iwundlu livula olunye lwezimpawu futhi ngezwa nesinye sezidalwa ezine sisho njengezwi lokuduma sithi woza ubone futhi ngabona futhi bheka nanto ihashi elimhlophe lohlezi phezu kwalo ephethe umtsalo futhi wanikwa umqhele waphuma engonqobayo noyakunqoba manje lolo uPaul lokuqala lolo esizoluzama ngomusa kaNkulunkulu ukuluchaza kulobu busuku ngakho impela okwedlula konke futhi ngiyaqonda ukuthi umuntu ezama ukuchaza lokho uhamba phezu kwezinkundla eziyingozi uma ungazi ukuthi wenzani niyabo ngakho uma lufika kimi ngesambulo ngizonitshela kanjalo uma nje ngizodingeka nginuthathe ngengqondo okungeyami khona-ke ngizonitshela lokho ngaphambi kokuba ngikhulume ngakho kodwa ngiqiniseke impela nje njengoba ngimi lapha kulobu busuku lokho kufika kusekusha kimi namhlanje kuvela kusomandla angikuthandi nje ukusho izinto kanjalo uma sekufika kule ngxenye yombhalo ngiyethemba niyazi ukuthi ngikhuluma ngani manje nebo manje niyazi futhi ngeke washo izinto uma into ethize ifanele ukubekwa ngapha ngaphambi kokuba yenzeke ungeke wayisho into ethize ize ibekwe ngapho nebo niyafunda na nilalela into ethize na nebo manje uPaul esikhombisa incwadi egoqiwe manje ikhululwa yiwundlu sisondela kuleyo ndawo kulobu busuku uNkulunkulu sisize njengoba izimpawu ziphula futhi zikhululwa izimfihlakalo zencwadi ziyembulwa manje niyabo lena yincwadi enamathiselwe ngophawu manje siyakukholwa lokho asikukholwa na sikholwa ukuthi iyincwadi enamekwe ngophawu manje asigazi sikwazi lokhu ngaphambili kodwa injalo inamathiselwa ngezimpawu eziyisikhombisa lokho ngokuthi kwingemuva lencwadi incwadi inamathiselwe ngezimpawu eziyisikhombisa ukuba besikhuluma ngalolu hlobo lencwadi bekungafana nokubeka ibhande livundle kuyo amabhande ayisikhombisa kodwa ayisilo lolu hlobo lencwadi ngumbhalo oqoqwayo bese kuthi-ke uma umbhalo oqoqwayo uqaqwa yileyo-ke ngakho-ke okubekwe ngqo embhalweni oqoqwayo ngolwesibili futhi khona lapha iyakusho eyikho kodwa iyimfihlakalo kodwa nokho sihlolisisile kodwa gumbulani incwadi inamathiselwe ngophawu nencwadi iyincwadi yemfihlakalo yesambulo iyisambulo sikajesu kristu niyabo incwadi yezambulo futhi manje niyazi kusukela phansi eminyakeni umuntu uhlolisisile futhi wazama kungena kulokho sonke senze njalo futhi nokho ngesinye isikhathi ngiyakhumbula uma umnumzane Bohanon kwenzekile waba khona noma abanye babantu bakubo angikusho ngani noma yikuphi ukuthuka umnumzane Bohanon ungumngani wesifuba futhi wayengunsumpa wemisebenzi yezomphakathi ngenkathi ngisasebenza lapho ngenkathi ngiqala ukusindiswa ngangimtshela ngokufunda encwadini yesambulo wathi ngazama ukuyifunda leyo nto washo futhi umnumzane Bohanon wayeyindoda enomoya omuhle futhi wayeyilunga lebandla futhi angazi ukuthi konke wayengowakuphi kodwa wathi ngicabanga ukuthi uJohane wayekade nesapha likapelepelo obomvu ngalobo busuku futhi uhamba wayolala isisu sisuthi ngathi kuyena kuba kwakungabizi umsebenzi wami ngathi awunamahloni ukusha lokho na futhi ngangisengumfana nje kodwa kathi awunamahloni ukusha lokho ngezwi likaNkulunkulu na nebo yoko futhi ngisengumfanyana nje akungaphezu kokuba eli mhlawumbe amashumi amabili nanye iminyaka engamashumi amabili nambili kudala nomsebenzi uyivela kancane kukhona nendlala yemali kodwa nokho kwakunokwesaba phakathi lapho ngenkathi ngitsheka ngezwa noma yikuphi ukutsheka ezwini likaNkulunkulu liqiniso lonke iqiniso ngakho kwakungesilo ngisho nephupho noma iphupho elesabisayo kwakungesikho ukudla kukajohane wayesesiqhingini sasepatmose ngoba wazama ukubeka izwi likankulunkulu wesimweni sencwadi futhi wadingiselwa lapho nguhulumeni wamaroma futhi wayesesiqhingini ngosuku lwenkosi futhi wezwa emva kwakhe iphimbo lamanzi amaningi wayesephenduka ukuba bheke wayesebona izinti zezibani zegolide eziyisikhombisa futhi nakho kumi indodana kankulunkulu maphakathi nazo manje futhi manje-ke incwadi iyisambulo ngakho isambulo siyinto eyenziwe yaziwa ngento ethize into ethize embuliwe futhi manje qaphelani ukuze ningakukhohlwa kuvale ngci kuze kube yizikhathi zokugcina nabo yonke imfihlakalo yayo ivalwe ngci kuze kube yizikhathi zokugcina siyakuthola lokho embhalweni lapha manje imfihlakalo encwadi ziyembulwa ngenkathi izimpawu zephulwa futhi ngenkathi izimpawu zephulwa ngokuphelele isikhathi sokuhlengwa sesiphelile ngoba iwundlu lasuka emphemeni wokumela ukuba liphume ukuba lithathe kungokwalo lalingumlamuleli phakathi kwalokho kodwa ngenkathi isambulo sangempela senzeka ezimpawini lapho ziqala kwephuka iwundlu liyaphuma endaweni engcwele kuhambisana nezwi sikufundile izwi lobusuku livela phakathi nendawo la seliyithatha encwadi ngakho alizesuye umlamuleli ngoba baze balibiza ngisho nangengonyama naleyo yileyo yinkosi futhi alizesuye umlamuleli-ke nakuba abalingisi balezi zimpawu baqala onyakeni webandla wokuqala manje khumbulani ngakho nizothola isendlalelo sakho ngempela ngempela uma singaphumelela noma ngokulokwenzeka ngempela ngempela abalingisi ngizokubeka kanjalo ngenxa yokuthi umlingisi ngumuntu oshintsha izifihlabuso nebo futhi kulokhu kulingisa kulobu busuku sizobona ukuthi ngusathane eshintsha isifuhlabuso sakhe futhi bonke abalingisi uKristu elingisa ingxenye ayenzayo ngenkathi esuke kubeni ngumoya waye kubeni ngumuntu wembatha kuphela ingubo yomlingisi inyama yomuntu wayesehla esesimweni somuntu ukuze abe ngumhlengo isihlobo somndeni Manje niyaboya isimo somlingisi kuphela yingaleso sizathu bonke besemifanekisweni nesaye nendlela abayiyo ngayo lapha njengezidalwa nezilwane kanjalo njalo kungukulingisa Nalaba abalingisi baqala onyakeni webandla wokuqala ngoba kwakunguKristu ezembula eminyakeni yebandla ezikhombisa manje seniye kuqonda na kulungile Niyabo uKristu ezembula eminyakeni yebandla ezikhombisa manje ke kuleminyaka yebandla kunenkulu inqova ncova efikayo manje ke kugcineni kwenyaka yebandla umlayezo wengelosi esikhombisa uzoxosha lezi zimfihlakalo ezilahlekile nokukunikeza ibandla niyabo manje sizokuqaphela lokho Kodwa ke akwembulwanga esimeni sazo sangempela manje ngezikhathi zeBhayibheli izimfihlakalo zazikhona futhi bazibona lezi zinto zenzeka ngendlela uJohane akubona ngayo lapha manje ke wathi nangomgibeli wehashe limhlophe kodwa ukuthi imfihlakalo yakho yini kunemfihlakalo ehambisana nalowo mgibeli manje ukuthi kwakuyini babengazi kodwa kuzokwembulwa kodwa kuzokwembulwa emva kokusuka kwewundla esihlalweni sobukhosi siyayize sokumela kwalo njengomhlengo isihlobo somndeni ngizoqathaza into ethize encane phakathi lapha manje uma noma ubani ethola la mathephu noma yimuphi umuntu angakhuluma noma yini afune kuyikhuluma unelungelo kunoma yini kwakholelwa yikho kodwa uma niyazi uma umfundisi engakufuni lokhu phakathi kwabantu bakhe bese ke batshela ukuthi bangakuthathi kodwa ngingi lokhu kuphakathi kwabantu engithengele kubo kuba ngikhulume kubo ngakho-ke ngifanele ngembule okuyiqiniso niyabo manje iwundlu ngesikhathi sokumela emuva lapha lalazi ukuthi kwakukhona amagama phakathi lapho elafakwa lapho kusukela ngaphambi kokusekela kwezwe futhi incobo nje uma lawo magama engakaze abonakaliswe emhlabeni okwamanje lalidingeka lihlale lapho njengomelayo niyakuthola na ngokupheleleyo abamisele ngaphambili niyabo kulungile lalidingeka lihlale lapho ngoba lezela ukuzofela labo unkulunkulu ayebamisele ukuphileni okuphakade niyabo ngokwazi phambili kwakhe wababona hhayi ngentando kungeyakhe intando yakhe yayingukuthi kungabhubhi muntu Kodwa ngokwazi phambili kwakhe wayazi ukuthi ngubani oyobhubha nokuthi ngubani ongayikubhubha. Ngakho ke inqobo nje uma kwakukhona igama elilodwa elalingakabibikho lingakaze nokho limenyezelwe emenyezelo emhlabeni, uKristu wayedingeka ahlale lapho njengomelayo kunakekela lelo gama. Kodwa kwathi nje lelo gama lokugcina lingaxumbuzelwa kulesi sisu samabala iClorox noma iBleach, khona-ke izinsuku zakhe zokumela lwase ludlule. Ongcolileyo makazingcolise njalo, ongcwele ungcwele njalo, nebo futhi liyasuka endaweni engcwele futhi sekuba yisihlalo sokwahlulela-ke maye kulabo bangaphandle kukaKristu ngaleyo nkathi. Manje qaphelani, kodwa izokwembulwa ngenkathi iwundlu selisuka endaweni yalo yokumela lisuka kubaba. Manje leso yisambulo sesihlanu. Manje lithatha incwadi yezimpawu, incwadi yezimpawu noma incwadi enamathiselwe ngezimpawu liyazephula futhi liyazibonisa. Bukani, kupheleni konyaka manje emva kokuba umsebenzi wokumela sewedlule iminyaka ebandla usuqediwe nya. Liyangena onyaka lokuqala, unyaka waseFesu wembulwa lathuma izithunywa. Qaphelani ukuthi kwenzekani njengoba sihambisana. Nansi iplani yakho. Into yokuqala eyenzekayo kunesisimemezelo emazulwini. Kuqala kwenzekani na? Kuvule uphawu. Yini leyo na? Imfihlakalo iyasombululwa, nebo. Futhi uma imfihlakalo isombuluka khona-ke kukhala icilongo limemezele impi, kwehla inhlupheko nonyaka webandla wavula, nebo. Yini ingxenye yempi na? Ingelosi yebandla ibambe imfihlakalo kaNkulunkulu ingake mbulwa ngokugcwele, kodwa ngenkathi kwenza ibamba le mfihlakalo kaNkulunkulu bese-ke iphumela kubantu emuva kokuba imfihlakalo isinikwe yona, iphumela kubantu. Yenzani phandle lapho na? Iqala ukumemezela lowo mlayezo futhi uqalani na? Impi, impi yomoya. Bese-ke uNkulunkulu ethatha izithunywa sakhe nabakhethiwe balowo nyaka bese ebabeka le balale, bese-ke eqathaza inhlupheko phezu kwalabo abawenqabayo ukwehlulelwa kwesikhashana. Bese kuthi-ke emva kokuba lokho sekwedlule bese kuyaqhubeka, bese beyahlela, bese bengenisa amahlelo, bese besuka beqala ngomsebenzi walowo muntu njengoWesley nabo bonke abanye babo. Bese-ke konke kungene kuhili zaseneni futhi. Bese-ke kuphuma enye imfihlakalo. Kwase kwenzekani-ke na? Esinye isithunywa siyafika emhlabeni onyaka webandla, yabo. Bese-ke uma sifika sona icilongo liyakhala simemezela impi, yabo. Bese kwenzekani-ke na? Ekugcineni manje-ke siyahlwithwa. Bese kuthi-ke uma sesibekwe laphaya bese kwehla intupheko ibabhubhise, ukufa kokomoya kuyishaya ibandla futhi alise ekho lelo qembu. Bese-ke eya kwesinye, yiplani enkulu kuze kuthi kufika kuleyo ngelosi yokugcina. Manje ayinamfihlakalo ethize kodwa iqoqa konke lokho bekulahlekile kuleyo eminye iminyaka, wonke amaqiniso ebelingekambulwa ngokweqiniso, yabo. Lapho kufika isambulo bese-ke yembula lezo zinto osukinilwayo. Uma nifuna ukufunda nakho lapho kukhona isambulo seshumi elokuqala kuya cishe kwelesine, nizokuthola kulungile. Yebo, lithatha incwadi no kwezimpawu bese liyazephula bese libonisa ingelosi yesikhombisa okwalokhu kodwa izimfihlakalo zikaNkulunkulu, imfihlakalo yengelosi yesikhombisa. Manje sisanda kuphuma eminyakeni yebandla kanye ngisho nomlando futhi siyakufakazisa lokho, yabo. Ngumlayezo engelosi yebandla lesikhombisa, kulungile. Wembula zonke izimfihlakalo ebisesikhathini esedlule, zonke izinto esikhathini esedlule, isambulo seshumi lokuqala kwelesikhombisa okuzokwenzeka. Manje kumbulani ngezinsuku zengelosi yesikhombisa, ukubetha kwayo icilongo, iqhumisa icilongo levangeli, izoqeda zonke izimfihlakalo zikaNkulunkulu. Njoko kuchi je, na kukufiga, eminyageni ebandi ya sekaleni, sizo kuchola, emba kwezi kashane, fundiso. Futi manje ke, gubayi sisho kukala, bese gubayi fundiso, bese ke gubayi simiso, bese gubayi banda, futi kuzo kiyo fige eminyageni ya zikati zobu mnyama. Bese kuti eminyageni ya zikati zobu mnyama, kufiga ngukuko kuyo kukala, uluda, futi waleta na yezonke izinhlobo zezinto eziyizimfihlakalo ezenzeka ngaleyo nyaka webandla konke emuva lapha ngaleyo nkathi kodwa akazange kuqede nya bese ke kufika uWesley nokungcweliswa wathola okunye okuningi kwakho noma kunjalo akazange kuqede washiya okuswelekile ndawo zonke njengokufafaza sikhundleni zombhaphathizo noLuther wathatha uyise indodana umoya ongcwele esikhundleni senkosi uJesu Kristu zonke lezi zinto ezehlukene bese ke kufika unyaka wamaphentekostali nombhaphathizo kamoya ongcwele futhi balahlekelwe ugqozi kulokho manje ingeke isaba khona eminye iminyaka yilokho kuphela kwakho leyo yiPhiladelphia noma manje unyaka weLaodikeya kodwa manje ke sithole ukuthi ekufundisisweni kombhalo ukuthi isithunywa onyakeni sifika ekupheleni ngokonyaka ngaso sonke isikhathi uPawulu ufika kufikeni konyaka sithola ukuthi uAraniyas ufika ekupheleni konyaka uMartin ekupheleni konyaka uLuther ukuphela konyaka weKatolika futhi ini uWesley ekupheleni konyaka kaLuther nePentecost ekupheleni konyaka wokungcweliswa empaphathizweni kamoya ongcwele futhi ekupheleni konyaka wePentecost sifanele ukwemukela ngokwezwi njengoba uNkulunkulu engisiza kulobu busuku kunikhombisa kufike lapha esizokubona semukele isithunywa esizokhipha konke lokho bekuswelekile lapho bese sembula yonke imfihlakalo kaNkulunkulu yokuhlwithwa kwebandla bese kuthi-ke kuzobhuma imidumo eyimfihlakalo eyizikhombisa engabhaliwe ngisho nhlobo kunjalo futhi ngiyakukhola lokho ngaleyo midumo eyizikhombisa izokwembulwa ngezinsuku zokugcina ukuze kuqoqwe umlobokazi ndawonye kwenzele ukukholwa kohlwitho ngoba esinakho khona manje singekwazi ukukwenza kunokuthize sifanele sithi ukuqhubekela phambili thina asikwazi ukuba nokukholwa kwenele kokuphilisa ngokankulunkulu kulukhuni sifanele sibe nokukholwa kwenele ukuba siguqulwe ngesikhashana futhi sishibelwe phezulu siphume kulo mhlaba futhi sizokuthola lokho emva kwesikhashana inkosi ivuma sithole ukuthi kulotshwephi manje ke zonke izahlulelo zalaba benzi bokubi manje nebo kusukela phansi eminyakeni yalezi zimpawu bezephulwa sekuze kwathi manje uPawulo ugcina luyephulwa futhi manje njengoba kade bebhekisisa phakathi kulezi zimpawu futhi nje bezicabangela kwababekwenza manje ekupheleni kweminyaka yeminyaka ebandla bonke lababenzi bokubi bayakwenzeka futhi bayophethela kuhluphekeni bonke lababenzi bokubi bezimpawu ezisikhombisa akade besebenza ngemfihlakalo ebandleni futhi sizothola emzuzwini kwaze kwasebenza ngisho nangegama lebandla bazibiza ngokuthi ibandla futhi bonani nje ukuthi lokho akunjalo yini akumangalizi kade ngimelene kangaka nehlelo ngingazi ukuthi kungani niyabo bayaphela manje kuqala imuva lapho esimweni esipholile futhi nje lokhu kuya ngokuya kubi kakhulu kuba kubi kakhulu kwehle njalo kuze nabantu bahamba bangene ngokukho bethi yebo lokhu kuhle nje kodwa ngezinsuku zokugcina lezi zinto ziyaziswa futhi ekugcineni ziyangokuba zimbi kakhulu zize ziyothi ngqu esikhathini sokuhlupheka
How can a man say that the bride of Christ goes into the tribulation? I can't understand it.
Futhi umuntu angasho kanjani ukuthi umlobokazi kaKristu ngene ekuhluphekeni na? Angikuqondi nebo ususe ekuhluphekeni uma ibandla lehlulelwe futhi bazehlulele bona futhi bemukele igazi uNkulunkulu angamehlulela kanjani umuntu ongokuphelele engenasono ngokuphelele na?
You say there's no such a person. Every born again believer, true believer, is perfectly, absolutely.
Wena uthi akekho umuntu onjalo. Lonke ikhona lizele ngokusha, ikhona leqiniso ngokuphelele, ngokoqobo, linesono phambi kaNkulunkulu. Alithembele emisebenzini yalo, egazini likaJesu, ukuthi ukuvuma kwalo kuqathakele phakathi. IBhayibheli lisho njalo, yabo, ozele nguNkulunkulu akoni ngokuba aganakona. Ungamenza kanjani umuntu abe yisoni, sibe isisu samabala eglishi zegazi likaJesu Kristu siphakathi kwakhe noNkulunkulu na? Lokho bekungahlakaza isono kuze kungabibikho lutho oluselelwazo, yabo. Lingakwenza kanjani lelo gazi likaKristu elimsulwa like livumele isono sedlule lapho na? Angekwenze. UJesu wathi, ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. Futhi besingawuqala kanjani ngisho nomcabango wokuphelela na? Kodwa uJesu wakudinga, futhi uma uJesu akudinga uzofanele enze indlela yakho, futhi ukuyenzile igazi lakhe uqobo. Manje konke kwembule zonke izimfihlakalo eziqhubekile esikhathini esedlule. Manje umcabango ungukuthi lapha esikhathini sokuphela, ukuthi izimfihlakalo eziqala emuva le kudala futhi ehlele njalo eminyakeni yebandla izokwembulwa lapha ekwaphulweni kwezimpawu, lapha ngezinsuku zokugcina emva kokuba isikhathi sokumela sesizothi asiphele nje ngaleso sikhathi. Manje ke izahlulelo zilindele labo abasemuva baphumela kulokho, lokho kusemva kokuba umlobokazi kade esethathiwe enkundleni. Oh, asifunde umbhalo nje nonke, niyathanda ukubhala phansi eminye yemibhalo na? Asithathe abaseThesalonika besibili umzuzwana nje, futhi bukani lapha umzuzu nje, kuyisijombe sihle kangaka nje lapha, ngiyakuthanda. Futhi asibone, yebo, kwabaseThesalonika besibili, futhi ngifuna isahluko sesibili sabaseThesalonika besibili nevesi lesikhombisa. Asibone abaseThesalonika besibili isibili isikhombisa. Ngicabanga ukuthi kunjalo, manje bengibhala lokhu phansi ngivevezela futhi ngikhaqazela.
The mystery of iniquity has already worked.
Imfihlakalo yokonakala isiyasebenza kuphela ukuba kudediswe yena obambezelayo. Ubani obambezelayo? Niyabo, imfihlakalo yokonakala emuva le kulowo impela unyaka webandla wokuqala lapha. Lapha uPawulu ebhala ethi, imfihlakalo yokonakala kokububi, yini ububi na? Ububi yinto owaziyo ukuthi awufanele uyenze, futhi uyayenza noma kanjani. NoPawulu wathi, kukhona kunjalo emhlabeni namhlanje, abenzi bokubi. Oh, uma sizofinyelela ake sifunde leso siqephu nje, umzuzu nje siqale enhla phambilana ivesi lesithathu. Makungabikho muntu onikhohlisayo nangayiphi indlela, ngokuba lolo suku aluyi kufika kungaveli kuqala ukuhlubuka kwambulelwe lowo MUNTU, muntu wesono, indodana yokulahlwa. Kunjalo umelana nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo, aze azihlalise ethempelini likaNkulunkulu, ezishaya uNkulunkulu, ethethelele izono. Anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lezi zinto na? Bengikathanda ukuthi sengathi ngabe ngangihlezi phansi kokunye kokufundisa kwakhe, beningeke nina na? Futhi senikwazi ukumbambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Hayi ngaleyo nkathi, niyabo, hayi ngaleyo nkathi, kodwa ngesikhathi sakhe, niyabo. Ekwephulweni kwalolo phawu siyokwazi impela ukuthi kwakuyini. Ubani lo muntu obubi na? Ubani lo muntu wesono? Lo mfo osebenza ububi na, kodwa embulwe ngesikhathi sakhe?
For the mystery of iniquity does
Ngokuba imfihlakalo yokonakala isiyasebenza abakhohlisi niyabo bekhohlisa abantu bachezukele kwenye into niyabo kuphela ukuze yena uNkulunkulu obambezelayo aze ibandla uKristu umlobokazi dediswe lapho ke uzakwambulwa lowo omubi. Ekwephulweni kophawu ngesikhathi sakhe uPawulu wathi hayi ngesikhathi sami kodwa ngesikhathi ayokwembulwa ngazo niyabo eyakumqede inkosi ngomoya womlomo wayo. Sizofinyelela kulokho emva kwesikhashana umoya womlomo wayo bhekisizani ukuthi lokhu kuyini. Umchithe ngokubonakala kokufika kwayo lowo okufika kwakhe kungokokusebenza kukasathane. Yena yena umuntu okusebenza kwakhe ungokokusebenza kukaSathane
with all power and signs and lying wonders and with all
ngawo amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga nangayo yonke inkohliso yokungalungi ekhohlisa abantu ngokungalungi kwababhubhayo hayi lomlobakazi kulabo ababheke into enjengaleyo ngenxa yokuba bengavumanga uthando lweqiniso.
NoKristu
iqiniso, noKristu yizwi, kodwa bayoqoka ukuba nesivumo kholo, hey niyabo? Ukuze bazindiswe, ngalokho ke uNkulunkulu bathumele amandla okuduka, ukuze bakholwe ngangamanga. Ufanele kuhunyushwe lapho njengoba ngibheke kwisichasisi sesiGreki amanga uqobo hayi amanga amanga uqobo afanayo awatshela uEva ukuba abangakholwanga iqiniso benanela ukungalungi balahlwe. Ngikunuma mbike nje pho hey emva kokuba umlobakazi esesusiwe khona ke lo muntu wesono uyozembula yena umlobakazi weqiniso kaKristu ukhethe kuyo yonke iminyaka yebandla. Manje ngolunyisuku ngenze inkulumo mbiko umlobokazi ubengaya ekhaya futhi awusoze wazi lutho ngakho lelo iqiniso. Umunye wathi, "Oh, for you Branham, lelo bekungaba iqembe elincane kabi kabi."
Jesus said as it was in the days of Noah. You talk to him about.
UJesu wathi, "Njengasemhleni kaNoah, manje nikhuluma kuye ngakho yabo, eyasindiswa ngawo amanzi imphefumulo esishiyagalombili, kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu." Uma bebengamakhulu esishiyagalombili abangena kuhlithweni kulobo busuku beningeke nize zwi ngakho kusaza noma ngosuku olulandelayo noma kungabi yisiphi esinye isikhathi bebeyohamba futhi beningeke nazi lutho ngakho niyabo bekuyoba yinto efanayo nje. Yini engizama ukuyisho na? Ngizama ukunesabisa, ngilikhathaze, ngingifune nime manzonzo, nime ngomumo, nibhekisisa ngawo wonke umzuzu. Yegani umphetho wenu, ngenani nje shiye emsebenzini noNkulunkulu, ngoba isikhathi sesedlule kunoma nicabanga. Manje niyakhumbula umlobokazi weqiniso. Manje kunomlobokazi wamanga, siyakuthola lokho esambulweni seshumi nesikhombisa, wathi ngingumfelokazi futhi angidingi lutho, niyabo? Ekwele lesi sibhidi esibomvu tebhu kanjalo njalo isilo njalo. Manje kodwa umlobokazi weqiniso uyakwenziwa izinkulungane zezinkulungane zabantu kodwa kuyoba ngabakhethwa abavela kuyo yonke iminyaka yebandla. Njalo uma kuphume umlezo nabantu bawukhola futhi bawemukela kuko konke ukukhanya owawukukho ngenkathi bebeka uphawu ukuze kube yilolo suku lokuhlengwa. Akafundisi yini into efanayo uJesu ngekathi ethi umsindo ufika ngomlindo wesikhombisa lowo ngunyaka webandla ogcina niyabo wayesethi bekani umyeni yeza phumani nimhlangabeze bese ke kufika intombelele yacikica amehlayo yaseyithi kufanele ngabe nginawo amanye lawo mafutha nami ngakho mhlawumbe ubungangcono ube nawo Nwange mpele, mlobokazi wekqiniso emi lapho. Wathi, sinanele thina nje. Sinanele ukuba singene nje qobo lwethu. Aweke singawanika wena. Uma wafuna, hamba uyothandaza. Futhi isahambile umyeni uyafika, kwase kungena umlobokazi. Kwase kuthi ke leyo nsali lapho, lezo ezazi neziqiniseko zobuntombi, ibandla zashiya ngaphandle. Wayesathi, kuyoba khona ukukhala nokulila nokugedla amazinyo. Niyabo manje labo ngabakhethwa futhi lapho kufika umsindo umyeni uyeza khona ke zonke lezo zazilele phansi kusukela kuleyo minyaka zavuka zonke. Yebo, akusuwe uNkulunkulu njengoba besicabanga ozovele nje azizingelele abantu abayizinkulungwane ezimbala abalonyaka bese bathatha ngabakhethiweyo impela bayo yonke iminyaka futhi yingalesi sizathu uKristu ezodingeka ahlale esihlalweni sokulamulela emuva lapha njengomelayo kuze kungene lowo wokugcina onyakeni wokugcina. Nalezi zambuloke zalokho bekuyikho zibhobokela phezu kwabantu futhi bayabona ukuthi kwenzekeni. Niyabo, niyakuthola manje na kulungile. Qaphelani, abafileyo ababesele amalunga ebandla ngabaphila yaze edlule iminyaka eyinkulungwane.
The church members, the Christian, the church.
Amalunga ebandla, amaKristu ibandla, ngabaphila kwaze kwaba ngukuphela kweminyaka eyinkulungwane, baseke bephuma ukuba bame phambi komlobokazi, kunjalo, bama phambi kwenkosi nendlovukazi, uDumo. Elinge ibandla namhlanje lizibiza ngokuthi indlovukazi yezulu. Indlovukazi yezulu ngumlobokazi kaKristu okhethiweyo futhi uza kunaye. UDanyeli wakubona wayesathi izinkulungwane ziyishumi zezinkulungwane ezingamashumi zazimkhonza. Manje uma nizobhekisisa umbhalo lapho kuDanyeli kwabekwa ukwahlulelwa nezincwadi zavulwa. Manje kumbulani, ngenkathi efika, ufika nomlobokazi wakhe, unkosikazi ukhonza umyeni wakhe, nezinkulungwane ziyishumi zezinkulungwane ziyishumi zezinkulungwane zazimkhonza. Wabekwa kwahlulela, nezincwadi zavulwa, nenye incwadi yavulwa, okuyincwadi yokuphila. Akusuye umlobokazi Nhlobo, usevele wenyukile, wayesebuya, futhi emi lapho ekwahlulelweni kwalezo zinkulungwane zenqaba umlezo wevangeli. Akashongo yini uJesu, indlovukazi yaseningizimu iyakusukuma nalesi sizukulwane ezinsukwini zayo zokwahlulelwa futhi iyosilahla lesi sizukulwane ngokuba yavela emikhawulweni yezwe ukuzoza ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi kukhona lapho mkhulu kunoSolomoni. Nako kumi ukwahlulelwa indlovukazi yaseSheba yaseningizini yamalapha ekahlulelweni nobufakazi bayo uqobo. Akukho ngisho neJuda lenyuka naleso sizukulwane esasingamaJuda futhi ayephuphuthekile futhi yamgeja ngoba ayemfuna kodwa ufika kalula kabi njengokuthi ahamba aze ayothi ngu akweqa ngaphezulu kanjalo. Uthi lapho leyo ndlovukazi enkulu yazithoba futhi yafika futhi yemukela umlayezo futhi iyome kwahlulelweni wathi futhi isilahle leso sizukulwane. Manje niyazibona izigaba ezintathu njalo, incwadi abafileyo bedlulelwa, enye incwadi yokuphila labo ababe namagama abo esencwadini yokuphila. Bathi uma igama lakho lisencwadini yokuphila kulungile he Qabo mnumzane. Bukani uJudas Iskariyoti wayenegama lakhe lisencwadini yokuphila. Manje uthi lokho kuyiphuthana uJesu kuMathewu weshumi wabapha amandla ukuba bakhiphe amadimoni wayesebathuma ukuba baphilise abagulayo nokuhlanza abanochoko nokuvusa abafileyo. Base bephuma base bebuya uJuda ekanye nawo impela. Baze bekhipha amadimoni futhi benze zonke lezi zinhlobo zezimangaliso. Baze bebuya baze bethi ngisho no devil uyasithobela.
Jesus said don't rejoice that the devil is subject to you.
Uchezo wathi ninga jabula ukuthi o devil yenithobela ngeba jabulani ngoba amagama yena lochiwa zulwini noJuda wayenabo. Kodwa kwenzekani na uma sekwehlela eqenjini elikhethiweyo ukuba liye lapho ePentekoste futhi ngempela lemukele umoya ongcwele, uJuda waveza ubunjalo bakhe uyoba lapho ekwahlulelweni. Ngakho izincwadi yavulwa, nencwadi yokuphila yavulwa, nawo wonke umuntu wehlulelwa kanjalo. Manje umlobokazi umi lapho noKristu ekwahlulela izwe. Ngabe ani uPaulu uthi ukhona yini kini ekhuluma kumlobokazi enanoma yiluphi uhlobo lwesikhalo ngomunye nomunye ukuthi niye emthethweni wabangalungile? Nazi yini ukuthi abangcwele bayakwahlulela umhlaba na? Niyabo nakho lapho elikhona abangcwele uzokwahlulela umhlaba futhi bawengamele kunjalo. Uthi kanjani ezweni iqembe elincane linjengalelo na? Angazi ukuthi kuzokwenziwa kanjani, kodwa wathi kuzokwenziwa. Ngakho lokho kuye kuxazulula nje ngokwazi kwami. Manje bukani, manje qaphelani abafileyo ababesele amalunga ebandla, amalunga ebandla afileyo ngabaphila kwaze kwaba iminyaka enkulungwane. Kwase kuthi ke iminyaka enkulungwane babuthelwa ndawonye kufika okunye kuvuka, okungukuvuka kwesibili, futhi babuthelwa ndawonye. NoKristu nebandla, umlobokazi, hayi bandla, umlobokazi, uKristu nendlovukazi, hayi bandla, ba uKristu nomlobokazi bama lapho futhi behlukaniswa njengezimvu ezimbuzini kunjalo. Nanga amalunga ebandla kuphuka futhi uma ayelizwile iqiniso futhi yalenqaba iqiniso, manje ke kuzothiwani lapho into enkulu yendlalwa kuseyi wonke? Lapho ngisho nemicabango yakho uqobo iyoba lapho. Wacabangani ngalo na? Uzophinga kanjani kukho futhi kukhona khona lapho kuseyili wezibhakabhaka nethelevishini enkulu kankulunkulu lapho yemicabango yakho uqobo ihlubuka, imicabango yakho uqobo iyokhuluma imelane nawe ngalelo hora. Ngakho uma ukhuluma into eyodwa bese ucabanga enye, kungcono kuyeke lokho. Imicabango yakho ayibe kunkulunkulu. Igcine imsulwa futhi uhlale khona lapho nawo bese ukhuluma into efanayo ngaso sonke isikhathi. Niyabo, ungasho ukuthi awu ngizothi ngiyalikholwa kodwa ngizohamba ngithole likholwe. Amen. Qaphelani le umfanekiso, isizathu sokuba baphele bedlula ekuhlanzweni kokuvivinywa kokuhlupheka ngoba empeleni abekho phansi kwegazi, bazisho ukuthi baphansi kwalo kodwa abekho. Bangedlula kanjani ekuvivinyweni ukubahlanza? Libe likhona lapho, libe isisu lamabala iblishi gazi likaJesu Kristu lisusa zonke izimpawu zezono nezinto kuwe na, futhi usuvele ufile nokuphila kwakho kufihle kuye ngonkulunkulu, futhi wanamekwa ngophawu phakathi lapho ngomoya ongcwele. Uzokwehlulelwa ini na? Uzokutholaphi ukuhlanza kwakho na? Uzohlanzwa kuphi ube ungopheleleyo kuKristu ungenasono na? Kanjani ukwahlulelwa ngokwani na? Kodwa yizigejane zilele labo bantu abangeke bakwenza. Manje sekuminyaka bengakwenzi nebo, kodwa leli yihora lesambulo nebo, nebo kwembulwa nje ekufikeni komlobokazi, ukusonga kokugcina, izinto zokugcina ziyeza kuza ekugcineni mngani. Ngiyakholwa nini angazi, ngeke nganitshela, kodwa noma yini ngifuna ukuphila kulobu busuku kube sengathi uma bekukulobu busuku ngiyoma ngomumo. Yabo, angafika kulobu busuku namanje futhi angefika iminyaka engamashumi amabili, angazi ukuthi uyofika nini. Kodwa noma ngabe kunini nempilo yami ngahle kuba sedlule kulobu busuku, futhi manje ke noma ngabe yini engiyenze lapha isiphelile ngalelo hora, ngizofanele ngidibane naye ekwahlulelweni. Indlela engehle ngayo lapha, indlela isihlahla esincika ngayo, yileyo ndlela esiwa ngayo. Kumbulani ngenkathi iziphuma kuyothenga amafutha za wo, wena uthi manje awume kancane futhi Branham angazi ngalokho. Ngenkathi
ziyothenga amafutha ngenkathi sezibuye umlobokazi wayeseyambile nomnyango wavalwa futhi zangqongqotha zase zithi singeniseni singeniseni kodwa zazingaphandle bumnyameni obungaphandle Manje uma nifuna umfanekiso walokho manje bukani ngesikhathi sika Noah uJesu washo ebhekisele kuzo manje ngesikhathi sika Noah bangena emkhunjini kodwa bathwalo bawelisela ngesikhathi sokwadlulelwa kodwa lokho kwakungafanekisi umlobokazi kaKristu uEnoki wayefanekisa umlobokazi Enoch, Noah, wawela ngomlobokazi, wawela wedlula kuso isikhathi sokuhlupheka, futhi wahlupheka, futhi uphenduka isidakwa wayesefa. Kodwa uEnoch wahamba phambi kaNkulunkulu iminyaka engamakhulu amahlanu, futhi wayenobufakazi, wamthokozisa uNkulunkulu, enokukholwa kokuhlithwa, wayeseqala nje ephuma ehambe, futhi wenyuka wadabula izibhakabhaka, futhi wayekhaya ngaphandle ngisho kokuzo kufa, akazange afe hlobo. Lo ngumfanekiso ukuthi thina sisekhona sisasele asikubandulela noma sibavimbele lolo hlobo olufanayo labantu abaleleyo abalalayo ngesizathu sonyaka wobuntu esimweni sonyaka wobuntu bave muva lapho kodwa abafile balele amen Balela bafile futhi into kuphela okuyidingayo ngumyeni ukuba bavuze yebo futhi thina sisekhona sisasele asikubavimbele labo sevelelele ngokuba icilongo likaNkulunkulu liyakukhala nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala khona ke thina sisekhona sisasele sihlwithwe kange nabo futhi sohlangabeza inkosi emoyeni Nabafileyo babesele kabaphile iminyaka eyinkulungwane nakho lapho khona bedlula kuso isikhathi sokuhlupheka. Kwakuyini na njengo Enoki? Niyazi uNoah wabhekisisa uEnoki ngokuba ngenkathi uEnoki ekuphuka elahleka wazi ukuthi ukwahlulela kwase kuseduze wathola kuzulazula ngasemkhunjini. Kodwa Noah akenyukanga wathi nje ukuphakama uphisana wayesegibela eqa izihlupheko wathwala wedlula kuse isikhathi sokuhlupheka ukuba afe ukufa nebo kodwa Noah wathwalwa wedlula uEnoki waguqulwa ngaphandle kokufa umfanekiso webandla lihlwithwa kanye nalabo abalele ukuhlakabeza inkosi emoyeni nebandla lisele liweliselwa esikhathini sokuhlupheka ngeke ngenza lutho lulunge ngakho qobo lwami uEnoki wahlithwa akukho kufa Manje siqala ukufundisisa kancane manje sehlele sifundisweni sethu ngilokhu nje ngiqhubeka kulokhu asisoze sangena kulezi loluphawu manje qabelani azithathe manje ngoba sizoba ngokuhambisana mhlawumbe kusase busuku noma obusuku obulandelayo sishaya icilongo ngasikhathi ngoba icilongo likhala ngesikhathi esifanayo nezimpawu kuyinto efanayo nje unyaka webandla uyavula into efanayo nje yebo Manje icilongo njalo likhombisa impi noma kungenjalo isiphithiphithi sezombusazwe icilongo lenze isiphithiphithi sezombusazwe nalokho kubanga impi Uma uhamba uthola ukuzixova-xova kwezombusazwe bese uthola ukuzixova-xova zonke njengoba sinakho manje eqaphela impi iseduze kodwa yabo umbuso salokhu ngoka sathane usalokhu enaye lengxenye esandleni sakhe ngoba ngani na uhlengwa nguKristu kodwa wenza ingxenye yomhlengi yezihlobo somndeni ethatha izikhonzi zakhe kuze kube ngelokugcina igama lifakwe kuleyo ncwadi Velo yemukele futhi unamekwe ngophawu manje ninakho na bese ke eza evele sihlaleni sakhe sobukhosi isihlalo sobukhosi kayise uya phambili uthatha incwadi esandleni sikaNkulunkulu esihlaleni sobukhosi futhi ubiza kuyilungelo lakhe into yokuqala ayenzayo ngokubiza umlobokazi wakhe amen Bese thathanike na uthathe isitha sakhe usathane bese mbopha bese mphoza emlilweni phandle lapho nabo bonke abamlandela
Manje kumbulani, konke siye iRussia, qhawo umphiki Kristu ungumfo osulekile. Bekuzani nje ukuthi usuleke kanjani, uhlakaniphile manje, yebo umzane, uthatha nje umoya ongcwele, into kuphele engamedlula. Qabelana amacilengo lichaza isiphithiphithi sezombusazwe izimpi uMathewu amashumi amabili nane uJesu wakhuluma ngakho wathi niyozwa ngezimpi namahemhemi ezimpi yabo kusukela le phansi niyayikhumbule uJesu ekhuluma lokho izimpi amahemhemi nezimpi namahemhemi nezimpi futhi kuze kuyothi ngquwe kuphelele manje lokho kungukukhala kwamacilongo. Manje uma sesingena emacilongweni sizobuyela lapho bese sicosha ngayinye yalezo zimpi bese ngikhombisa ukuthi zazilandela lawo mabandla ngikhombisa ukuthi zilandela lezi zimpawu izimpi namahemhemi empi kodwa icilongo likhombisa isiphithiphithi sezombusazwe. Kanti izimpawu kuphathelene neziphithiphithi sezenkolo niyabo kuvula uphawu umlezi yaqathazwa bese ke ibandla lihlala njalo lihlelwe kakhulu ezindleleni ezingezalo zezombusazwe nanoma yini okunye nakho konke kwesikhulu salo. Futhi uma lo mlezi wangempela uqathazwa ukuthi kubhuma isithunywa bese siwazamazamisa abe yizicucu unjalo isiphithiphithi sezenkolo uma uPaul uvulwa ilokho kwenzekayo ya. Yebo, bonke bathola kwejayele eziyoni, ibandla lithola konke ukuzinza, futhi sesikwenze konke, njengebandla lasengilandi nje, onke azinza. Ibandla likatolika, onke azinza, futhi nakho kufika uluza, kwakukhona isiphithiphithi sezenkolo, yebo unumzane, impela kwaba njalo. Awu ibandla laqhubeka lachezuka noZwingli futhi kusukela kuZwingli ukwehla njalo kuye kwahlukene nakuCalvin futhi emva kwesikhashana ibandla leAnglican lazinza futhi nje laselejwayele futhi nako kufika uWesley. Wakukhona isiphithiphithi sezenkolo kunjalo niyabo njalo likhombe isiphithiphithi sezenkolo. Manje uPaul azilifunde nje kancanyana manje ngifuna ukuthola lokhu nje sizolifunda ngiloku ngikhuluma ngi ngase ngibone lapho iwundlu livula olunye lwezimpawu kwenzekani na futhi ngezwa njengezwi lokuduma. Oh bengingathanda kanjalo ukuhlala kulokho imizuzu embalwa nje. Futhi ngithemba manje ukuthi bonke abantu abazi lezi zinto futhi abalindele induduzo yenkosi manje bazofundisisa basondele ngempela nasemathepini futhi ukuthi nizocabanga ngalokho. Into yokuqala yenzeka ngenkathi lelo wundlu lephula lelo Paul lokuqala waduma umdumo manje lokho kunokubalulekile kubalulekile kunento okuyishoyo kuyachaza akukho kwenzeka ngaphandle kwento okuyichazayo. Kulungile umdumo kwaduma umdumo niyamangala ukuthi lo mdumo wawuyini na. Manje asifunde kancanyana azipheke kuMathewu qhabo azithatha uJohane ongcwele kuqala uJohane ongcwele isahluko seshumi nambili futhi nje sikubambe umzuzu uJohane ongcwele isahluko seshumi nambili futhi manje aziqale ngevesi lamashumi amabili nantathu likaJohane ongcwele ishumi nambili manje lalelani lapha manje ngokusondela ngempela khona ke ngeke nisaphinde nimangale ukuthi uyini. Futhi uJesu ebaphendula wathi kubo sesifikile isikhathi sokuba ikhazimuliswe indodana yomuntu. Niyabo nisekupheleni konyaka lapho inkonzo yakhe isiyaphela niyabo sesifikile isikhathi sehora sokuba ikhazimuliswe indodana yomuntu. Kuthiwani ngokuthi sesifikile esikhathi sehora ukuthi nxa umlobokazi wakhe sefanele asuzwe ini sesifikile esikhathi sehora sokuthi asisayi kubakho isikhathi ingelosi silungele ukubeka onyawo lulodwa ezweni nolunye olwandle nothingo lenkosikazi phezu kwayo nezinyawo futhi ithi isikhathi sesiphelile. Nangaphandle kwalokho yaphakamisa isandla sayo yaze ifunga ukuthi asisayi kubakho isikhathi ngenkathi lokhu kwenzeka kuphelele kahle kanjani kanjani pho isitatimende sifungelwe kule ibandla. Sesifikile isikhathi sokuba ikhazimuliswe indodana yomuntu. Ngiqinisile ngithi kini, uma inhlamvu kakolweni iwele emhlabathini ingafi, ihlala yodwa, kepha uma ifa, ithela izithelo eziningi. Lowo othanda ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Ozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyakukulondela ukuphila kuphakade. Uma umuntu engikhonza angangilandele nalapha ngikhona mina bakhona nezikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza ubaba wami uyakumazisa lowo. Kalokhu umphefumulo wami ulusizi. Wena uthi awu yena ifika kupheleni komgwaqo futhi ulusizi na kukwenza ucabangeni uma kwenzeka enye into ethize enkulu yokomoya ekwenza ube lusizi na. Oh he. Ngalokhu umphefumulo wami ulusizi futhi ngiza kuthini na baba ngisindise kulesi sikhathi kodwa ngenxa yalokhu ngize kulelizwe kulesi sikhathi. Baba khazimulise igama lakho kwase kufika izwi livele ezulwini lithi ngilikhazimulisile kokubili ngobuye ngilikhazimulise. Abantu bathi ababemi abalizwa bathi beliduma. Manje-ke ngathi uzilithatha incwadi lazo lephula lolophawu lokuqala uNkulunkulu wakhuluma esesihlalweni sakhe zobukhosi esiphakade ukuba asho ukuthi lolophawu laluyini ukuba lwembulwe kodwa ngenkathi lubekwa phambi kukaJohane lwalusesifanekisweni. Ngingathi uJohane lubona lwalusalokhu luyimfihlakalo ngani na lwalungakembulwa ngisho nangaleyo nkathi lungeke lwembulwa kuze kube yilokho akusho lapha esikhathini sokuphela kodwa kufika ngesifanekiso. Ngingathi elidumile kumulani umsindo omkhulu odumayo womdumo uyiphimbo likaNkulunkulu ilokho iBhayibheli elikushoyo yabo ukuduma komdumo. Babacabanga ukuthi kwakungumdumo kodwa lalingunkulunkulu waliqonda ngokuba le mbulwa kulo niyabo kwakungumdumo. Futhi kapelani uphawu lokuqala lwavulwa uphawu lokuqala ngenkathi luvulwa esimweni sesifanekiso laduma. Manje kuthiwani-ke ngenkathi lwembulo esimweni salo sobumpela na he laduma masinge lapho iwundlu libuye lishaya uphawu futhi lembulani na hayi konke kwaluqobo kuqala lunonkulunkulu okulandelayo lusesifanekisweni bese-ke lwembulwa izinto ezintathu yabo luphuma luvele esihlalweni sobukhosi. Kuqala lungebonwe luziwe noma lutho luvalwe ngophawu ikhazi lewundlu likhokhe inani lwaduma ngenkathi lilukhuluma futhi ngenkathi lenza umgibelo wehashe elimhlophe waqala ukuphuma futhi lwalusalokhu luyisifanekiso. Manje qaphelani lathi lwaluzokwaziwa ngosuku lokugcina kodwa luphuma lusesifanekisweni sebandla. Niyakuqonda na bandla na luphuma luyisifanekiso sebandla ukuthi bayazi ukuthi lukhona uphawu kodwa ukuthi nje luyini nokho abazi ngoba lungumgibeli wehashe elimhlophe. Futhi kuphela luzokwembulwa ngosuku lokugcina ngenkathi loluphawu lwangempela lwephulwa. Lephulwa kubani na hayi kuKristu kodwa ebandleni. Kapelani manje hohe lokho nje kungenze ngithuthumele ngithemba ukuthi ibandla lilokuqonda ngempela engikuqondile nina bantu ngizonibiza ngomlobokazi niyabo ukuthi nizoliqonda. Iphimbo lingumdumo iphimbo lave laphi na esihlalweni sobukhosi lapho iwundlu lalisanda kusuka khona nje njengomelayo. Manje limi lapha ukuba lithathe indawo yesikhundla salo nokungokwalo. Kodwa umdumo wavela kwingaphakathi lesihlalo sobukhosi wawuduma kwenzakala. Lewundlu lalimi phandle lapha umdumo lapho iwundlu lalisuke khona lasuke esihlalweni sobukhosi sikababa ukuba lihambe liyothatha isihlalo sobukhosi salo uqobo udumo. Manje ningakugeji bangani. Sonke siyazi njengama Kristu ukuthi uNkulunkulu wafunga kuDavide ukuthi wayezovusa uKristu ukuba ahlale esihlalweni sakhe sobukhosi futhi amnike umbuso ongunaphakade lapha emhlabeni wakwenza. UJesu wayesethi onqoba umphiki Kristu nazo zonke izinto zezwe uyohlala nami esihlalweni sami sobukhosi njengoba nami nginqobile futhi ngahlala phansi esihlalweni sobukhosi sikababa wami. Yabo manje ngolunye usuku uyasukuma esihlalweni sobukhosi sikababa futhi uhamba uyothatha isihlalo sobukhosi sakho uqobo. Manje uyaphuma ukubiza izikhosi zakhe. Uzobabiza kanjani babe ngabakhe na? Usevele unayo incwadi yokuhleko esandleni sakhe. Uthumo kuthi angicule ihubo. Masinge undlu lizodatsha umntobokazi walo ukuba abenga kulo njalo njalo. Lonke ibandla lasezulwini liyobuthana ukubuka lokho. Kuyoba ngukubonwa okuyinkazimulo. Bonke abangcwele bembethe ezimhlophe ezingenabala futhi sinoJesu siyodla idili phakade. Nikhuluma ngokuhlala manje ezindaweni zasezulwini. Kuyoba njani nje uma sikwazi ukuzizwa singale ndlela sihlezi phansi lapha emhlabeni ngaphambi kokuba kufika uThixo kulesi simo esikuso manje? Futhi singajabulela futhi sisukume sizungeze izindonga futhi zime emvuleni ukuzwa lokhu nje kuyoba njani uma sesimbona ehlezi lapho? Kuyoba yisikhathi senkazimulo. Wazola sihlaleni sobukhosi kababa waphumela uku indodana yakhe ukuba yi uyindodana kaDavide. Iloko Israyeli aye kucabanga ukuthi wayezokwenza ngalonkathi. Kumbulani wesifazane waseSerofenike wathi wena ndodana kaDavide. Kumbulani impumputhe uBathimewu wena ndodana kaDavide. Futhi uJesu azi ukuthi icebo laliyini nokho abakwazanga bazama ukumphoxa futhi bamenza athathe isihlalo sobukhosi futhi ngisho noPilato wambuza. Kodwa wathi ukuba umbuso wami ubungo walelizwe khona-ke izikhonzi zami beziyolwa umbuso wami ungowaphezulu. Kodwa wathi uma nikhuleka khulekani umbuso wakho mawufika intando yakho mayenziwe emhlabeni lapha njengoba yenziwe ezulwini. Amen. Iy'nkazimulo enkulu kanjani nje lento. Wasuka esihlalweni sobukhosi sikababa ukuthatha isihlalo sobukhosi sakho uqobe. Usephume manje emsebenzini wakhe wokumela ukubiza isihlalo sobukhosi sakho uqobo. Izikhonzi zakhe ezihlengiwe yilokho aphumela ukukwenza isihlalweni sobukhosi. Kungaleyo nkathi-ke lapho isidalo esifana nengonyama sathi kuJohane, woza ubone. Bhekisisani, niyakufunda na? Olunye lwezimpawu futhi li njengezwi lokuduma nesike sezidalwa izine. Niyazi ukuthi izidalwa zaziyini. Sizithathile, esinye sifana nengonyama, esinye sifana nenkonyane, nesinye sifana nomuntu, nesinye sifana nokhozi. Manje lesi sidalwa sokuqala sathi bhekisisani njalo kukhona isidalwa esehlukile kuze kwedlule labo bagibeli behashi abane. Kunezidalwa ezine futhi kunabagibeli behashi abane. Qaphelani ngasinye salezo zidalwa ziyamemezela. UMathewu, uMarko, uMarko, uLuka noJohane sizobuyela emuva singene futhi sifakazise ukuthi yisona siphi. UMathewu, uMarko ukuthi yisona siphi. UMarko, Marko yisona siphi esasinguJohane. Ngasinye lapho zihamba esinye sezidalwa sithi woze ubone wezwa njengezi lokuduma nesinye sezidalwa sathi manje woze ubone. Ngamanye amazwi manje lapha kumi iwundlu noJohane emi phandle lapha kubhekisisa kwenzeka iwundlu likhuphuka livele esihlalweni sobukhosi kungathi lalihlatshiwe linegazi konke kulo. Laliyilo elafunyane lifanele futhi ngenkathi lisondela lase lithatha incwadi khona-ke yonke into yaqala ukumemeza nokutazuluka nokuqhubeka. Niyabo ngoba bayazi ukuthi ukuhlengwa kwakhokhelwa. Manje selifikele ukubiza bangabalo uqobo ngakho lithatha incwadi lima phandle lapho phambi kukaJohane futhi liyayihoja futhi liphula uphawu likhaqa uphawu futhi lapho likhaqa uphawu umntu uma waduma endaweni.
futhi ngenkathi umdumo uduma akungabazeki kufanele ukuthi Johane wagxuma phezulu emoyeni ngenkathi umdumo uduma kwase kuthi-ke ezinye sezidala ezine sathi manje woze ubone ukuthi luyini ukuthi kwembulwani phansi kwalabo ohe Johane lobo kubonile ngakho Johane uyahamba ukuyobuka abone ukuthi lwaluyini uJohane uhamba kuyobona ukuthi umdumo utheni kungaleyo nkathi-ke lapho lesi sidalwa satshela uJohane woze ubone ukuthi imfihlakalo yini phansi kophawu lokuqala umdumo iphimbo lomdali liluzwakalisile manje lalifanele lazi ukuthi kukhonani lapho niyabo ohe kodwa cabangani manje wakuloba lokhu kodwa ngenkathi eqala ukuloba leyo omunye imidumo esikhombisa wathi ungawulobi wayekade ejunywe umsebenzi wokuloba yonke into ayekade eyibonile kodwa ngenkathi le midumo esikhombisa ngale sambuthuleni seshumi izwakala wathi ungayilobi nhlobo izimfihlakalo asikazi ukuthi yini kodwa ngowami umbono izokwembula khona masinya futhi ngenkathi wenza uyonikeza ukukholwa emsizeni wokuhlwithwa ukuba lelo bandla liphume nebo sisanda kwedlula nje kuyo yonke into esaziyo ngayo kuyo zonke izimiselo zezikhathi sibhekisise yonke into sizibonile izimfihlakalo zikankulunkulu sikubonile ukubonakala kokubuthana ndawonye kukhulu komlobokazi kwenzokugcina kodwa nokho kunele thize phakathi lapho esingenakuzikhanyisa nje thina uqobo ngayo kukhona okuthize kunye kodwa sengathi kuyabona lapho lezi zimfihlakalo iqala kuphuma unkulunkulu wathi ugodle manje linda umzuzu ngizowembula ngalolo suku ungawulobi nhlobo Johane ngoba bazobhadazela phezu kwawo ushiye kanjalo nje nje uyabo kodwa ngizowembula ngalolo suku uma sekunesidingo sokuba kwenziwe ayikaze izwakalele okungelutho khumbulani njengethetha elincane likayingi yonke into engenhloso yonke into engeyembangela kodwa waqaphelani umntwali wezwakalisa futhi wawaliza leli phimbo futhi waya kuyobona kodwa manje iwundlu likhombisa uJohane esifanekisweni sombhalo webandla okufana nawo ukuba ibandla lazi ukuthi alobe ini livele liyamkhombisa nje lathi manje ungakusho lokhu ukuthi kuyini nje ungehli Johane bese uthi manje lokhu kuyilokhu nje kwalokhu okuphansi kophawulo esikhombisa ungehli bese usho lokho ngokuba uma ngitshela uJohane lokho khona-ke kusukela phansi nyakeni lonke icebo lizokwephulwa kuyimfihla nebo ufuna nje ukufika kwakhe wathi manje futhi akukho muntu ozokwazi ukuthi ngifika nini ngiyeza nje niyabona yabo yilokho kuphela akusiyo umsebenzi wami ukwazi ukuthi kunini ngizozilungiselela nje niyabo ngakho manje-ke wathi manje uJohane waphuma wacabanga ngizowubona manje futhi wenzani ngenkathi uJohane ephuma na yena manje uzokwenzani na manje uzoloba lokhu kuwo unyaka webandla yilokho afanele akwenze akulobele iminyaka yebandla lobo kubonayo kwalezi zinto zezibani zegolide eziyisikhombisa kuqaleni lobela leli bandla bese ubatshela kulungile kwase kuqhuma umdumo uJohane wazi ukuthi kwakuyiphimbo likankulunkulu kwase kuthi-ke isidalo esifana nengonyama sathi waze ubona ukuthi bekuyini futhi uJohane waphuma manje nepeni lakhe ukuba lobe lokho ayezokubona manje akazange abone ngempela ukuthi kwakuyini akazange akuqonde kodwa akubona kwakuyilokho unkulunkulu ayekuthumela ebandleni okwesikhathi manje uzokwenza uhlale ekwenza njalo ukwenza kube sobala uma sekuyisikhathi sokukwenza kube sobala kodwa akakwenzanga kube sobala ngaleyo nkathi ngani na ngoba wayezokugcina kuyimfihlo kuze kube ngonyaka wokugcina nokubethwa ilongo lomlezo engelosi yokugcina kwakuzoba ngukuqoqa lezi zifihlakalo niyabo
akakwenzanga kucace kodwa lokho ujohane kubona uvele wabona nje ihashe limhlophe liphuma nomgibele phezu kwalo ngakho yilokho akuloba phansi nebo ngenkathi ekwenza yilokho akusho woza ubone ngakho ujohane waya kuyobona ayengakubona ukuba kulobele ibandla futhi ngenkathi enza wabona ihashe limhlophe nalowo owayehlezi phezu kwalo wayenomtsalo wayesephuma engonqobayo noyakunqoba futhi wanikwa umqhele kuma nje yilokho kuphela uJohane akubonayo ngakho uvele uyaloba nje wakuloba konke lokho phansi manje niyabo lokho kusesifanekisweni yilendlela ibandla likwemukele ngayo kodwa ngesithembiso nangosuku lokugcina wayezowembula akhombise ukuthi uyini uNkulunkulu sisize ukuba siqonde
but is not made fully known
iminyaka ebandla kodwa awaziwa ngokugcwele kuze kube ngumlayezo wesikhombisa walonyaka webandla wokugcina qaphelani uqala lesi sithunywa sonyaka webandla wesikhombisa uma sizokuqaphela asiqala ihlelo njengoba kwenza zonke ezinye zazo kumbulana uma singaqali qhabo uma nizothola siphambene nalo Ngabe Elijah wayenjalo ngabe uElijah wayemelene nalo na impela wayemelene ngabe uJohane wayemelene nalo enomoya kaElijah na sobolunu lukamoya kaElijah ayenalo phezu kwakhe na waye akukho umuntu owazi olungako ngaye wayengumuntu nje kodwa wayengumprofeti wayezondwa hey futhi sikathi sini avuka ngaso na ngaso ngempela isikhathi sokuthandwa ngabantu sikaIsrayeli ngikathi bonke babe hambe ngokwezwe futhi wakukhiphela lapho futhi wayengozonda besifazane yebo mnumzane impela wayinjalo futhi wayethanda ihlane leyo kwakuyivele yakhe manje ke labo bantu babefanele bazi ngenkathi lowo mfe phumela phandle lapho nalowo moyo ofanayo uphezu kwakhe uphumela lapho lo Johane engagqokile ngakho konke njengosaziweyo njengoba ngishile izolo busuku banga izingane futhi bashadise futhi bangcwabe kanjalo njalo kodwa lo muntu uphuma njengomuntu wasehlane Wayini na wayethanda ihlane enye into ayenzile wayini zona ihlelo wathi manje ningaqala ukuthi singaba lokhu noma lokho ngokuba ngiyakutshela uNkulunkulu angamvusela uAbraham abantwana kulawa matshe wayeke suye umxegisi baba ngeke wathi naphuma uyabona umhlanga ntengentengiswa ngumoya na hayi uJohane qabuna umzane Wenzani futhi na njengoElijah nje walitshela uJezebel watshela uHerodia wenyuka wabhekana nobuso bukaHerod ngo wayesathi akuvunyelwe kuba umthathe wamnquma ikhanda lakhe ngakho niyabo Yaza bokuthola uElisha lo moyo ofanayo owokuJezebel wawukulowo sifazane nento efanayo isebandleni likaJezebel namhlanje into efanayo manje liqapheleni isifunde singaka pho sisithola lapha futhi manje kubukeka sengathi labo bantu babeyokwazi uJohane uqala ukuba mpompolazela labo bantu futhi uma lapho kwakubukeka sengathi babeyokwazi ukuthi lo kwakuyilowo moya kaElisha babefanele bakuqonde lokho yilokho ayeyikho Manje futhi siyathola manje futhi besinjalo eminyakeni yebandla ngombhalo ukuthi sithenjiswa kubuya kwalowo moya ngaphambi nje kwesikhathi sokuphela kuqinthile lakho na manje futhi qaphelani nizoyiqaphela imvelo yakho manje akazukuqala umuyo onyaka webandla njengoLuther noWesley nabo bonke abange babo abenza Ngabe ukuqala linye ibandla ngoba ayiseke eminye eminyaka ebandla ukuba liqalwe niyabo aliseyi kuba khona elinye ngakho ufanele amelane nalo ngoba umoya wakhe uyofana ncamashini njengoba babenjalo emuva lapho umoya ofanayo njengoba ngishilo izolo busuku ngamthokozisa uNkulunkulu ukusebenzisa izikhathi ezintathu ezehlukene leyo yinombolo yakhe ukuthathi hayi okubili ukuthathi Usevele usebenziseka bili manje uzowusebenzisa futhi washo njalo wakwethembisa Manje qaphelani qaphelani manje ngenkathi enza angazi ukuqala ihlelo ngoba unyaka waseLawdekiya ungunyaka wokugcina nesithunywa sengelosi yesikhombisa okuyisithunywa sesikhombisa onyakeni webandla wesikhombisa ngumfo ozokwembula ngomoya ongcwele zonke lezi zinto eziyimfihlakalo Okuzo bangaki obekhona lapha izolo kusuku na azibone isandla sakho ngiqakhele angizi ukuphinda ngiwufunde ke niyazi nje ukuthi ukuphi isahluko seshumi niyabo kulungile kulungile abaguquli bafika ukuzoguqula unyaka webandla ukugcina uwileyo bandulela yona kwase ukuthi ke emva kokufika kwabaguquli futhi beguqula unyaka webandla kusukela lapho owawukhona futhi ubuyele ezweni base ke beqala unyaka webandla omusha bebehlala bekwenza njalo njalo manje sedlulile kulokho Niyabo ngamanye amazwi lapha kwakukade kungunyaka webandla likatolika webandla liRoma katolika kwase kufika uLuther umguquli ubizwa ngumguquli futhi wenza na uqala khona lapho ukubelesela futhi ngenkathi ekwenza uphikishela ibandla futhi into yokuqala niyazi wenza na wakha into efanayo afikele ukuba khipha kuyo elinye ibandla Baseke beba nomunye onyaka webandla. Kwaseke into yokuqala niyazi, nakho kufika unyaka webandla usenxoba ncovele ngaka. Kwase kufika uJohn Wesley umunye umguquli, niyabo? Wakha umunye unyaka webandla. Niyakuthola ngikuqondile na, ubuye unyaka webandla yakhiwa. Bonke bangabaguquli.
This last message of the last church age is not
Qabelani lo mlezo ugcina wonyaka webandla ugcina akusuye umguquli ungumprofeti hayi umguquli ngikhombise lapho umprofeti oyedwa ake aqala khona unyaka webandla akasuye umguquli ungumprofeti Abanye kwakungabaguquli kodwa hayi abaprofeti ukuba babekade beyiwe izwi lenkosi liza kumprofeti ingalesi sizathu baqhubeka empaphathizweni kuyisa indodana umoya ongcwele zonke lezi ezike izinto ngoba babengabaguquli futhi bengesibo abaprofeti Kodwa nokho babengamadoda amakhulu kaNkulunkulu futhi basibone isidingo sosuka babephila kulo noNkulunkulu wabagcoba futhi bathumela labo futhi bazidabula lezo zinto zaba izicucu kodwa izwi likaNkulunkulu eligcwele alizi neze kubo ngoba babengesibo abaprofeti babengabaguquli Kodwa ngezinsuku zokugcina kuzodingeka kube ngumprofeti ukuguqule izifihlakalo zikaNkulunkulu ukuyibuyisa ngoba izifihlakalo yayaziwa kuphela kwabaprofeti ngakho kuzofanele kube yilomfo ofikayo ngiyabona ukuthi ngiqonda ukuthini manje na Angebe ngumguquli kufanele kube ngumprofeti ngoba kufanele kube ngumuntu nesiphiwo futhi wahlala lapho obamba izwi Manje labo baguquli babazi ukuthi kwakukhona kungalungile uLuther wayekwazi lokho ukuthi lezo zinkwa zazingesiwo umzimba kaKristu futhi ngakho washumayela abalungileyo baza kuphila ngokukholwa nalowo kwakungumlezo wakhe futhi ngekani uJohn Wesley fika wabona ukuthi kwakukhona kungceliswa ngakho washumayela kungceliswa lo kwakungumlezo wakhe niyabo mapentekostali angenisa umlezo kamoya ongcwele kanjalo njalo kodwa ngezinsuku zokugcina ngalo nyaka okugcina isithunywa asizi kuqala nguquko kodwa sizothatha zonke izimfihlakalo labo baguquli abazishiyayo bese siziqoqela ndawonye bese sizixazulula kubantu ake ngiwufunde futhi uzwakala kahle kakhulu kimi ngithanda ukufunda ngabona ngengelosi enamandla ehle ezulwini yembethe ifu thingo lenkosikazi luphezu kwekhanda layo nobuso bayo ngelanga nezinyawo zayo zinjengezinsika zomlilo manje sibona into efanayo okwakunguKristu futhi siyazi ukuthi uKristu njalo isithunywa kulo ibandla kulungile ubizwa ngensika yomlilo ingelosi yesivumelwano kanjalo njalo futhi iphethe esandleni sayo incwadi encane ivuliwe manje izimpawu zase zebhuliwe lapha siyazephula manje kodwa lolu into iyavulwa yayisimisa unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle nelokhohlo phezu komhlabathi futhi yamemezwa izwi elikhulu njengokuphonga kwengonyama nalapho imemezile imidume ezikhombisa yezwakalisa amazwi ayo heyo kuphelele nalapho imidume ezikhombisa izizwakalisile amazwi ayo mina Johane ngase ngiza kuloba ngilobeni na ekushilo kepha ngezwa izwi livele ezulwini uNkulunkulu lithi kimi nabathisela ngophawu okukhulunywe yimidume ezikhombisa kodwa ungakulobi nabo futhi ingelozi engayibona yimi phezu kolwandle yayisiphakamisele ezulwini izandla sayo futhi yafunga yena ophilayo kuze kube phakade naphakade owadala amazulu nokukulo nomhlaba nokukuwo nolwandle nokukulo yathi akusayikubakho isikhathi bhekisisani ningakukhohlwa lokhu manje njengoba sihamba kepha ngezinsuku zezwi lengelosi yesikhombisa leyo ngelosi yokugcina ingelosi yasemhlabeni Lengelosi yehla ivele ezulwini kwakungesiyo ivele ezulwini kodwa ikhuluma lapha ngezwi lengelosi yesikhombisa eyi ingelosi kusho isithunywa noma ubani ekwazi lokho nesithunywa onyakeni webandla ngezinsuku zezwi lengelosi yesikhombisa lapho isiza kubetha icilongo imfihlakalo izimpawu ezisikhombisa konke yonke imfihlakalo kaNkulunkulu isiya kube ifeziwe njengalokho azazisa izinceku zakhe abaprofethi imfihlakalo yonke jikelele iyasombululwa leyo yinkonzo yaleyo ngelosi yabo ibe lula kakhulu abantu bavele nje baqathake beqe phezu kwayo kodwa nokho iyoba ngeqinisekiswe ngokupheleleyo iyokwaziswa ngokupheleleyo nje yabo wonke umuntu ofuna ukuyibona angayibona yabo kunjalo Kodwa labo uJesu wathi njengoba asho ngenkathi efika wathi nina mehlo futhi anikwazi ukubona uIsaya wathi nani njalo yabo futhi ninezindlebe futhi anikwazi ukuzwa manje ngakho sithola ukuthi lokho kungethusile ngibuke emuva lapho kulelo washi likhulu futhi ngicabanga ukuthi bekungeleshumi ngqo kodwa kungifanele akusilo ngisho nelesi shiyagalelunge namanje yabo kulungile ho he asikuthole manje qaphelani ngiyakuthanda lokho
others reformers but be great man of god
Abanye abaguqulu kodwa ngokuba ngamadoda amakhulu kaNkulunkulu asibonile isidingo sosuku ayeseveze inguquko kodwa isambulo seshumi sathi umlayezo waso wawungukwembula hayi kuguqula wembule izimfihlo wembule izimfihlo Yizwe kumuntu amaibhayibheli sinasho ukuthi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili lihlaba kuze kwehlukaniswe lethambo futhi lingumambuli wezimfihlo zenhliziyo yabo lo muntu akasuye mguqulu ungumambuli umambuli weini zimfihlakala zikaNkulunkulu lapho amabandla nilibophe lonke ngqinayo yonke into uzobhuma nezwi likaNkulunkulu futhi embule into eyiphuma Ngoba uzobuyisela ukukhola kwabantwana kubuyela kubaba ukukhola kweBhayibheli kwasekuqaleni kuzobuyiselwa yingelosi yesikhombisa Manje ho ngikuthanda kangaka lokho zonke izifihlakalo zezimpawu abaguquli abazange baziqonde ngokugcwele nebo manje bukani uMalaki wasine umzuzu nje awu kumakeni phansi nje ungumprofeti futhi ubuyisela ukukhola kwasekuqaleni kobaba Manje sibhekele umuntu ukuba bonakala enkundleni uyothoba kakhulu ngangokuthi amashumi ezigidi eziphindwe kamashumi ezigidi ayo awu uyoba neqembe lincane likuyokuqonda ngekathi niyakhumbula ngolunye usuku ngenkathi uJohane wayefanele ukufika waprofetwa isithunywa ngaphambi kokuba kufika uKristu izwi lomemeza ihlale uMalaki wambona Bukani sahluka sesithathu sika Malakhi ngokufika kuka Elijah owayezofika futhi andulela ukufika kuka Jesu Wena uthi ho qaba qaba mfowethu Branham isahluko sesine uxolo uJesu wathi kwakuyisahluko sesithathu manje thatha ongcwele thatha uMathewu ongcwele isahluko seshumi nange nevesi lesithupha uzosho lokho isahluko seshumi nange ishumi nange ngikhola ukuthi ivesi lesithupha elesine elesihlanu noma lesithupha khona la ngapho wathi uma ningakwemukela ngenkathi wayekhuluma ngoJohane nguye lona okukhulunywa ngaye ngiyakuthuma isithunywa sami phambi kobuso bami manje efundani uma lakho esithathi abanye babo bazama ukubhekisela kuma lakho esini qhaba unumzane lokho akusikho qabelani uma lakho esini sithi nje singaphuma leso sithunywa izwe elishiswa ngokuphelele nabalungileyo baphumele ezikhathini zeminyaka eyinkulungwane phezu komlotha wabo ngakho yabo uma ubeka lokho kunguye emuva lapho khona-ke ibhebheli lasho into eyayingenjalo sesibe neminyaka eyizinkulungwane ezimbili nezwe alikashi lilothi namanje nabalungileyo bephila kulo ngakho kufanele kube sesikhathini esizayo o he uma ufika ngapha esambulweni bese ubona ukuthi leso sithunywa ekupheleni kwalo nyaka sifanele kwenzani khona-ke uzobona ukuthi kuyini sifanele sibe ngumprofethi sifanele sibambe lezi ziphetho laba abaguqulu abangazibonanga bese ekubeka phakathi lapho angaqhathaniseka kanjani uMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi esishiyagalolunye nezenzo zesibili amashumi amathathu esishiyagalombili ngaphandle kwesambulo sikankulunkulu sokomoya na bangasho kanjani laba bantu ukuthi izinsuku zezimangaliso sezedlule nokunye kanjalo futhi he ngaphandle kwesambulo sikankulunkulu na indlela kuphela abayoke bakwazi ngayo bazi ukuthi kuqinisile noma kuyiphutha niyabo kodwa beze makholiji ngithemba ukuthi sinesikhathi sokungena kulokho ngifuna ukusheshisa ngoba ngifuna ukunihlalisa lapha ngaphezu kweviki niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini lokhu ngivule lezi zimpawu nginosuku olulodwa futhi ngithanda ukuba nomkhuleko abagulayo ngalolo suku uma bengingaphumelela manje bukani malakho esine ungumprofethi futhi ubuyisele kukhona kwasekuqaleni kobaba ngesikhathi sokuphela lapho sekufika isikhathi sokuhlupheka manje nansi into encane sizohlehlela emuva umzuzu lapho iminyaka emithathu nengxenye noma amasonto angamashumi ayisikhombisa kadanyeli ingxenye yokugcina amasonto angamashumi ayisikhombisa kadanyeli okuyiminyaka emithathu nengxenye manje thina bangaki okukhumbulayo lokho eminyakeni yebandla esikhombisa na niyabo kukhona amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwe bukani ukuthi kwakuphelele kanjani wathi uMesiya uyofika futhi uyonqunywa enzele umhlatshelo phakathi nesonto nendingakalo iyokhawuka manje-ke isekhona iminyaka emithathu nengxenye elindiwe yemfundiso yobuMesiya ejudeni futhi uNkulunkulu akasebenzani neJuda nowezizwe ngesikhathi esifanayo usebenzane no-Israyeli njengesizwe owezizwe njengomuntu ngamunye akazange athathe abezizwe babe ngumlobokazi wakhe uthathe abantu kwabezizwe niyabo manje usebenzane no-Israyeli njengesizwe futhi manje nango ehlezi khona lapho manje njengesizwe nginencwadi evela kuPaul namhlanje uPaul Boyd futhi ubengitshela wathi futhi Branham kuyiqiniso kangakanani la majuda asalokhu enomuzi oxakile ngakwabezizwe kunendaba ukuthi kwenzekani impela azokwenza fanele ngikathi uMartin Luther enze isimemezelo sokuthi wonke amajuda afanele axoshwe nezakhiwo zawo zishiswe zingqongqe ngoba ayengumphiki kristu niyabo uMartin Luther wenza leyo nkulumo mbiko qobo lwakhe ekubhaleni kwakhe manje uHitler wakugcwalisa nje okwashiwo nguMartin Luther wakusho loni lokho uMartin Luther na ngoba wayengumguquli hhayi umprofethi uNkulunkulu ukuthi umprofethi wami wabusisa u-Israyeli wathi okubusisayo uyakubusiswa nokuqalekisayo uyakuqalekiswa angama kanjani umprofethi oyedwa futhi aphike okushiwo ngomunye umprofethi na angekwenza kuzofanele kube nokuvumelana niyabo kodwa yingaleso sizathu befanisa niyabo iJalimane ifanele ibe yisizwe esingamakristu futhi be indlela abaphatha ngayo u-Israyeli bazalokhu benenduku ehlombe labo futhi ungeke wabasola kodwa nje khumbulani amajuda ayehlezi lapha ningakhathazeki usuku liyeza uNkulunkulu angeke neze awakhohlwa aphuphuthekiswa ngenxa yethu Niyazi, washo kumprofeti. Umprofeti, wamemeza kakhulu, wathi, ungamkhokhe Israel na. Wathi, thatha leyo nduku yokulinganisa, futhi, siphakeme kangakanani, siphakaphakana, luthule kangakanani ulwandle na. Wathi, angikwazanga ukukulinganisa. Wathi, ngingemkhokhe nezwe Israel. Lowo ngabantu bakhe, izinceku zakhe. Lowezizwe ngabambala kuphela abakhishwe lapho kube ngumlobokazi wakhe kunjalo impela lowo ngumlobokazi manje amasonto angamashumi ayisikhombisa enqunyele ngokuphelele njengoba uDaniel asho ukuthi uMesiya uyofika futhi anqunywe phakathi neviki noJesu waprofetha iminyaka emithathu nengxenye Manje, phakathi kwale neminyaka emithathu nengxenye kaDaniel, phakathi nayo wanqunywa. Kodwa manje ingxenye ugcina yisikhathi sokuhlupheka. Lapho ibandla labezizwe likhona. Oh, lokhu kukhulu. Manje ninga umlobokazi ungene nomyeni. Manje ke, emva kwesikhathi seminyaka enkulungwane, uphumela phezu kwemilotha yababi. Ake ngilikhombise into ethize lapha njengenkathi sisanakho nje emqondweni ake sinikhombise nje ukuthi lathini ukuthi iBhayibheli lithini futhi singeke sakuphika lokhu kuyizwi likaNkulunkulu uma sikwenza khona ke singabaphika inkolo niyabo sifanele silikhole wena uthi angiliqondi kanjalo nami kodwa ngibheke yena ukuba alembule bukani ngokuba ibheka luyeza usuku oluza kubutha njengeziko yabo bonke abaziqhenyayo njengamamelika kanjalo njalo yebo bonke abenza okubi baya kuba ngamabibi kuzosha futhi ngiyakubashisa lolo suku oluzayo yisho inkosi yamabandla lungabashiye impande nagatsha usishele kanjani zonke siphakade phakathi lapho kena yabo izinsuku zokugcina lapho lezi zinto zembulwa khona akukho ndawo eBhayibhelini ethi isihogo siphakade kanjalo ukuba sisi nesiphakade ubuyodingeka ube nokuphila kuphakade ukuba uhlale lapho sinye kuphela isimo sokuphila kuphakade futhi yilokho esikuzabalezelayo yonke into eyayine siqala ineziphelo isihogo zadalelo devil nezingelezi zakhe futhi bayoqothula futhi baqedwe kunjalo yabo kodwa uma lokhu kwenzeka akubashiyela impande noma igatsha Kepha kubo enile saba igama lami kuya kuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikeni alo niya kuphuma nitshekule njengamathole sibaya futhi niya kunyathela phansi ababi ngokuba bayakuba yimilotha phansi kwamathe ezinyawo zenu ngalolo suku engiyakwenza ngalo lokho isho inkosi yamabandla kuzoba kuphi omubi emva kokuhlupheka na imilotha Kumbulani imithetho kaMose engamiyala ngawe Horebe ngayo wonke Israel waba yizimiso nesahlulelo Bekani ngiyakuthuma kini uElijah umprofeti lungakafiki lolo usuku lwenkosi lukhulu nolesabekayo Amen. Nandi testamente lidala livala ligcina kanjalo. Futhi nandi testamente elisha livala ligcina ngento efanayo impela. Uzevimba kanjani na? Ungeke. Bukani, ngiyakuthuma kini uElijah umprofeti lungakafiki lolo suku. Futhi uyakuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana nezinhliziyo yabantwana koyise fune ngifike ngishaye izwe ngesiqalekiso. Nakho lapho khona lelo yizwi lenkosi yalethembisa lifanele lifike futhi manje uma nizoqaphela ukuthi lokhu kwenzeka kanjani kuhle ukuthi uNkulunkulu kwenza kanjani umlobokazi uyaphuma kanye nomyeni bese kuthi ke emva kwalokho omubi uyashisa ngomlilo ongacimekiyo futhi emva kokuba izwe selihlanjululiwe liphinde liziveze lona yonke into izofanele yenze lokho izofanele yedlule esimweni sokuhlanjululwa Ngokwezinto abamlilo kuyobhoboka kuleso sikhathi sokugcina sikhulu lezo liyosakazeka futhi lithunqe futhi liye phambili futhi yonke le migodi yokungcolile yesono nako konke lokho kuphezulu komhlaba kuyoncibilika kungabi ilutho kuyosha ngokushisa ukuvutha kakhulu ngakokuthi kuyoba njengaleso sizwe samabala iblish esithumela umbala wo ingi ubuyele ekudalweni kwawo kwasekuqaleni emoyeni. Kanjalo nomlilo ovela kuNkulunkulu uyoshisa kakhulu ngangokuthi uyophendula yonke into engcolileyo ibuyele esimweni sayo futhi. Labo Sathane nazo zonke isono zishiswa silanguka naye yonke into. Khona ke liyovela selilihle njengoba lalinjalo ensimini yaseyideni kunjalo. Ho, lelo hora likhulu lisihlalele ngaphambili nje. Ngesikhathi sokuhlupheka, nake ngifuna nikuqaphele manje, into encane engiyiqathaze phakathi lapha, ngalesi sikhathi sokuhlupheka, emva kokuba umlobokazi esebizelwe ngaphandle, nebandla lihamba ledlule kuso isikhathi sokuhlupheka, izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane zibizwa ngofakazi ababili besambulo seshumi nanye. Manje bukani bayoprofetha izinsuku ezizinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha bembethe izingubo zamasaka. Manje siyazi le calendar yamaRoma ine sinezinsuku ezingamashumi amabili nesishiyagalombili ne ngezinye izikhathi namashumi amathathu namashumi amathathu nanye. Kodwa empeleni calendar ifundeka kanje izinsuku ezingamashumi amathathu kuzo zonke izinyanga kunjalo. Futhi thatha ikhulu, inkulungwane amakhulu amabili nezinsuku ezingamashumi ayisithupha. Futhi beka amashumi amathathu kukho, bese ubona ukuthi unani. Iminyaka emithathu nengxenye yodwa, impela kuyikho du, leso isikhathi sabelwe. Isikhathi somlayezo wobuMesiya, ukuba ushunyayele ku-Israyeli, njengoba kwakunjalo emuva lapho. Ngenkathi esebuya, futhi ezazisa, ngesifanekiso ukuthi ngenkathi efika, ngenkathi uJoseph ehliselwa ezweni, futhi wanqatshwa ngabafowabo ngoba wayengumuntu kamoya. Wayekwazi ukubona imibono, futhi ahumusha amaphupho, futhi ngenkathi enza wehliselwa ezweni, futhi wathengizwa. Cishe impela ngezinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu, wayefanekisa uKristu ngokuyibonisa impela ngoba kwakungumoya kaKristu ukuye. Qabelani ukuthi kwenzekani-ke, futhi kuqabheleni lokho, ngenkathi yenza lokhu wafakwa etilongweni, futhi indoda eyodwa yasindiswa nenge yalahlwa. UJesu impela ngenkathi wayesetilongweni esiphambanweni, isele lilodwa lasindiswa nelinye lalahlwa impela. Waphonsa ethuleni kucatshangwa ukuthi ufile futhi wakhisha wayezenyukela ngakwesokunene sikaFaro ukuthi akeke umuntu owayengabona uFaro ngaphandle kokubona uJosefa kuqala. UJesu uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu futhi akekho ngeza kubaba ngaphandle kokuza ngendodana kunjalo. Futhi qabelani njalo uma uJosefa esuka ngenkathi uJosefa esukuma ngakuleso sokunene saleso sihlalo sobukhozi bhekisisani udumo nako kuhlezi uJosefa ngakwesokunene sikaFaro. Futhi ngenkathi uJosefa esukuma ukuba asuke kuleso sihlalo sobukhozi kwakukhala icilonge guqani wonke umuntu uJosefa uyeza. Uma lelo wundlu lisuka esihlalweni sobukhozi ngaleya ngezinsuku zakhe zomsebenzi wokulamulela uma isuka esihlalweni sobukhozi phezu labo futhi athathe leyo ncwadi yokuhlengwa futhi aye phambili wonke amadola eguqa nango. Qabelani futhi ngenkathi uJosefa enqatshwa ngabafowabo waphiwa umfazi wabezizwe uPotifari wayemphile noma uFaro umupho umfazi wabezizwe futhi wazala abantwana bezizwe owezizwe wafu neJuda. Banikeze isifanekiso esikhulu ngenkathi uJakobe babusisa uEfrayimi ngakulolu hlangothi noManase ngakolunye waphambanisa izandla zakhe futhi unika umntwana ongomncane isibusiso. Labafanyana ababili wenezelwa ezizweni eziyishumi nambili ezaziyishumi kuphela ngaleso sikhathi futhi wababusisa kuJakobe uqobo lwakhe futhi uJosefa indodana yakhe ngumprofethi imi lapho wathi baba wenze iphutha wathi ubeke isibusiso sakho sokunene kumntwana omncane lapho ebezifanele siye komdala. Wayesethi ngiyazi izandla zami ziphanjanisiwe kodwa uNkulunkulu uziphambanisile. Ngani na uIsrayeli enamalungelo okuba ngumlobokazi benqaba futhi bathengisa ngobuzibulo babo ne basuka indodanele endala uIsrayeli bayakwentsha owezizwe nezibusiso zahamba zasuka lapho ngesiphambano zaya kowezizwe. kodwa qaphelani emva kwaloko yabo ngaloko ngikathi konke wayethatha umntobakazi wakhe kodwa ngikathi labo bafana beza behlela ukuzothenga ukudla oh kuyizithombe sihle kabi ngichezukile ophawini kodwa ngifanele ngikusho nje yabo ngoba nizosithola izithombe kangcono ngiyakholwa qaphelani manje ngenkathi beza behlela ukuzothenga ukudla niyazi uJosepha wabaqonda masinya noJosepha wayeyindodana yenhlanhla akule ndaba ukuthi wayeya kuphi kwakuhlala njalo kuyinhlanhla lindani aze eze emhlabeni futhi lindani uJosepha wethu aze yafike nebo ugwadulo liyoqhakaza njengembali nelanga lokulunga liphuma linokuphilisa amaphikweni alo ohe wonke lowo muntu ofike uzungeze iArizona uyosombuluka ube yizihlahla ezinhle futhi futhi uyoba muhle qaphelani nangephuma futhi udlale iqinge elincane kubo lapho futhi uyathumela futhi uthi usaphile yini ubaba wami mina yabo wayefuna ukwazi ukuthi ngabe ubaba walowo mfana wayesaphile yini wathi yebo wayazi ukuthi lowo kwakungumfo wabo kodwa niqaphelile ngenkathi ezilungiselela ukuba zembule kubafowabona futhi wathola uBenjamin omncane owayekade ezelwe selokhu ahamba nalokho kumele lamaJuda lezi zinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane ezibuthanela khona lapho manje selokhu ahamba futhi ngenkathi esebuya wathi wabuka uBenjamin inhliziyo yakhe yayisithi ayephuke futhi kumbulani babengazi ukuthi wayekwazi ukukhuluma isiHebheru wayethatha utolika ushaya sengathi wayengumgibhithe yabo wazokuthi ke ngenkathi sekwaziswa wayefuna ukuzazisa wayelokhu ebuka uBenjamin omncane futhi kumbulani wakhipha umkakhe wayesesigodlweni ngenkathi yena ezazisa kubafowabo Nemlobokazi wabazizwe inkosikazi emva kokuba uJesu esenqatshwenga abantu bakoqobo uthathe umlobokazi wabazizwe futhi uzomthatha lapha amyise ezigodlweni endlini kayise inkazimulweni yenzele isilo sakusihlwa samtshato futhi uyothi inyelele yabuyele phansi ukuba zazisa kubafowabo bakhe izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane lesa sikhathi Nango emi futhi kumbulani bukani sifanekiso ngokuphelele futhi ngenkathi ebuyela lapho lokho kwakukhona wababuka phansi kubo futhi wathi uqala ukubuka base beqala ukuxoxa bathi manje Ruben uyazi ukuthi sinecala ngakho manje yabo Ngoba uyazi ukuthi senzeni sina lo mfana kulesi sidingakalo manje sasifanele sithengise ngomfo wethu lowo kwakungumfo wabo emilapho leyo nkosana namandla futhi babengakwazi ingaleso sizathu Israyeli engenaka umqonda namhlanje akukabisile ihora okwamanje ukukwazi bese kuthi ke yena babecabanga ukuthi wayengaziqondi seBheru kodwa wayebalalele ngo bathi Manje sesiphajiwe kuko futhi Josepha ngenkathi ebabuka akabange sakwazi ukukumela manje khumulani umkakhe nabantwana wayesesigodlweni ngesikhathi abangcwele sebephumile baphume ebukhoneni wayesethi nginguJosepha mfowenu wayesegijimela ngale wayesedumela uBenjamin omncane wawela entengini yakhe wayeseqala ukukhala yabo wayesezazisa Mase bethike manje siyazi sinakho kuyeza ngokuba sathengisa ngaye kwaba yithini sathengisa ngaye kwaba yithini sazama ukumbulala manje siyazi uzosibulala wathi qhabo ungazithukutheleli wakwenzela kuphela kulondoloza impilo ingakho uNkulunkulu wangithumela ezansi lapha futhi ngenkathi yena uqobo ezazisa iBhayibheli lathi njengoba siphuma kukho ngenkathi ezazisa yena uqobo kulezo zinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane lapho uBenjamin omncane namhlanje nensali yalawo maJuda asala lapho ngenkathi ezazisa yena uqobo bayothi wazitholaphi lezo zibazi na ziyenzani esandleni sakho na uyothi ho ngazithola endlini yabangani bami Niyabo, oh, kona ke, bayaqonda ukuthi babulala uMesiya, kodwa uyothini na, okufanayo njengoba uJoseph enza, nakwenzele ukulondoloza impilo, ninga ukusindisa impilo, ungazijukutheleli. Ngenxa yokuthi abezizwe, babangeke bangeniswe ukuba amaJuda ayengalenzanga lelo cebo liphuphuthekile, ngakho wasindisa impilo yebandla ngezinto abazenzile, ngakho nakho lapho khona, ingaleso sizathu namhlanje. Bangekuqonde lokhu akusile ihora kanjalo bezingeziqonde lezi zinto kuze kufike isikhathi sayo ukuba iqondwe. Oh hey, imidume isikhombisa yesambulo kwangathi akakhombisa umlobokazi ukuthi akulungiselele kanjani ukukhola okukhulu kokuthathwa ngokufithwa. Manje asisheshise ngoba zinayo cishe eyishumi nanhlanu imizuzu engamashumi amabili nokho. Manje ngicaza ukuthini elihashe limhlophe na? Ake ngifunde sengiqele kakhulu, ngiyaxolisa kuqhela endabeni yami, kodwa ngizofunda ivesi futhi amavesi amabili. Ngase ngibona lapho iwundlu selivula olunye lwezimpawu futhi ngezwa nesinye sezidalwa ezine sisho ngezwi lokuduma sithi wozibone futhi ngabona futhi ibheka nanto ihashe limhlophe. Manje siya evezini lezibili, ihashe limhlophe nohlezi phezu kwalo ephethe umtsalo futhi wanika umqhele wayengakabi nawo ngaleyo nkathi yena futhi waphuma engonqobayo noyakunqoba. Yiloko kuphela okwalokho lolo uphawu. Manje asithole izifanekiso, sitholile ukuthi umdumo uchaza ukuthini lokho ngokuphelele. Siyakwazi lokho nebo, umdumo wawuyiphimbo likaNkulunkulu ngenkathi uphawu luvulwa. Manje lichaza ukuthini ihashe limhlophe na? Manje nakhu lapho isambulo sifika khona. Ngiqiniseke impela nje ngalokho, njengoba ngimi lapha ngazi ukuthi leli yizwi. Ngifunde zonke izincwadi ngakho ebengingazithola futhi nengi isikhathi sokugcina engazama ukwedlula kukho ngikufundisa nje cishe eminyakeni ngabashumi amathathu edlule. Ngathatha incwadi, omunye wayengitshele ukuthi ama-Adventists ayenokukhanya kuningi ngokufika kukaKristu kwesibili kunanoma yibapho abantu ababebazi. Ngakho ngathola ezinye zezincwadi zawo ezinhle ukuba ngiyifunde. Ngathola incwadi kaSmith ngoDaniel yezambulo futhi wathi leli hashe limhlophe elaphumayo lalimhlophe futhi lalifanekisa umnqobi futhi kulokhu ukunqoba. Abaningi benu bazalwane be-Adventist lapha uyayazi incwadi, nabaningi benu abanye futhi ngokuyifunda. Nabange ngafunda ezimbili noma ezintathu, ngafunda futhi ngeke ngabiza. Kunezinye futhi izincwadi ezimbili engazifunda futhi omabili indoda avuma ukuthi lokho kwakuqinisile. Lowo kwakungothisha abakahle befanele ukuba ngabanye ababedlula bonke nokukhanya okudlula konke. Ngakho ngacabanga, awu, uma ngingazi ngizovele nje ngisho abakusho, ngizame ukukufundisa ngaleyo ndlela. Banikeze sihle kakhulu isibabazo sakho ukuthi ngempela kwakuchaza ukuthini. Base bethi manje nandi ihashe limhlophe, nehashe limhlophe ngamandla, ihashe eligitshela empini. Futhi bathi umuntu ohlezi phezu kwalelo waye yihashe limhlophe, kwakungumoya ongcwele owaphuma onyakeni wasekuqaleni futhi wanqoba lowo nyaka enzele umbuso kaNkulunkulu. Wayenomtsalo esandleni sakhe okwakuchaza njengoCupid, waciba imicibisholo yothando ezinhliziyweni zabantu, uthando lukaNkulunkulu futhi wanqoba. Manje lokho kuzwakala kahle kakhulu kodwa akusilo iqiniso. Qhawe umnumzane, ya, kwakungesilo. Okumhlophe kuchaza khona ukulunga, siyakuqonda lokho. Okumhlophe kuchaza ukulunga, othisha bakufundisa ukuthi kwakungumoya ongcwele unqobo onyakeni wokuqala, kodwa isambulo sami ngomoya ongcwele awungayo leyo ndlela. Isambulo sami ngomoya ongcwele singukuthi uKristu nomoya ongcwele ngumuntu oyedwa qobo lwakhe kuphela esimweni esehlukile. Ngakho lapha kumi uKristu iwundlu, siyazi waye iwundlu. Wayebilapha nezincwadi esandleni sakhe futhi laphaya kuhamba umgibeli wehashe limhlophe, yabo. Ngakho kwakungesiwo umoya ongcwele. Manje leyo ngenye yezimfihlakalo zezinsuku zokugcina ukuthi uKristu angaba kanjani ngabantu abathathu koyedwa akusibo abantu abehlukene abathathu uyise indodana nomoya ongcwele bengonkulunkulu abathathu njengoba omthathu emunye bezama ukusitshela ukuthi kunjalo ngezintathu yizibonakaliso ezintathu zomuntu ofanayo Noma ningahle nikubize ngezikhundla ezintathu uma nikhuluma nabefundisi beningeke nisebenzise isikhundla ngoba kunjalo kwenzeke ngacabanga ngisethayiphini ngakho ngizonitshela kusobala uKristu wayengeke athi ngizokhulekela isikhundla sami futhi uyonithumela esinye isikhundla siyakwazi lokho kodwa uma nifuna ukukwenza izingxenye ezintathu ezingahlukaniseki zikaNkulunkulu ngulofanayo niyabo akusibo uNkulunkulu abathathu izingxenye ezintathu ezingahlukaniseki zikaNkulunkulu ofanayo niyabo futhi ngakho wayengakwenza kanjani uKristu ukuba abe ngiphandle lapho ihashe limhlophe enqoba futhi emi lapha nencwadi sesandleni sakhe na akusiko nokho akusuye uKristu Abelani manje umoya ongcwele esambulweni noKristu ngokuthi umoya ongcwele ngoKristu kwesinye isimo kunjalo Abelani iwundlu elavula izincwadi newundlu ngoKristu noKristu akabe sabona kusukela ngaleyo nkathi kodwa ubona encwadini yesambulo isahluko seshumi nesishiyagalolunye eza egibele ihashe elimhlophe Uma ningathanda ukufunda asiphenye esambulweni ishumi nesishiyagalolunye ishumi nanye isithupha futhi sifunde masinye impela manje sisasisa sinesikhathi esenele ngiyethemba ngakho kuzokwenza nje kube ngconywana kithi ishumi nesishiyagalolunye ishumi nesishiyagalolunye ishumi nanye siqale evesini leshumi nanye futhi sifunde sehle kanye neleshumi nesithupha Ngase ngibona izulu livulekile bheka nande ihashe limhlophe hayi emhlabeni ezulwini nebo nohlezi phezu kwalo obizwa ngokuthi othembekileyo qinisileyo uyahlulela alwe ngokulunga Amehlo akhe aye ngamalangabi omlilo nasekhanda lakhe kukhona imiqhele eminingi bukani umqhele obukhozi unegama elinotshiweyo elalingaziwa muntu nguyena kuphela Ivise sengathi bengingama kulokho umzuzu nje oh hey nginomcabango muhle kodwa mhlawumbe bengingakwenza uma ni yabo akukho umuntu okwaziyo senake nazi ukuthi igama lika Jehova liqondile na noma ubani uyazi dokotela veli uyazi ukuthi lelo iqiniso abahumushi babengekwazi neze ukuli umusha beliphelwa kuthiwe JUHV JVHU ngiqonda ukusho nje Akusuye uJehova babengena kulithinda abazi ukuthi liyini balibiza ngoJehova kodwa kwakungesile igama lakhe bukani njalo uma kuzuza unqoba noma kukhona into eyenzekayo igama liyashintshwa bukani izinsuku zikaAbraham waye kuqala nguAbraham futhi waye ngeke neze abe naleyo ngane kwaze kwashintshwa igama lakhe laba nguAbraham noSarai S-A-R-A-Y-I waye ngeke abe nalutho kodwa isizalo sifile kwaze kwashintshwa igama lakhe laba ngu-S-A-R-A ukuthi Jacobe kuchala umqineli umkhohlisi futhi lokho akwenzayo wazembesa isikhumba semvu wayesekhohlisa uyise ongumprofeti ukuba athathe ubuzibulo wafaka izinto zomphopulo emanzini ezenza zibe manakanaka wethusa izinkomo ngenkathi izimithi nenkonyane yazo ukwenza izinkomo ezimanakanaka nezimvu futhi kuphela umkhohlisi Kodwa ngobunye busuku wabamba into ethize yangempela futhi wayazi ukuthi yayingeyangempela futhi wahlala nayo futhi wabambelela waze wanqoba negama lakhe lashintshwa futhi wabizwa ngo-Israyeli kuchaza inkosana namandla phambi kukaNkulunkulu kunjalo na wonke umnqobi Simoni wayengumdobi kodwa ngenkathi ukukhola kwakhe kubamba futhi wazi ukuthi lo kwakunguJesu ngenkathi emtshela ukuthi wayengumesiya futhi wamtshela ukuthi wayengubani igama lakhe nokuthi lalingubani igama likayise wayenqoba futhi washintshwa esuke kubeni nguSimoni waba nguPetru uSawulu igama elihle uSawulu wake waba inkosi kwaIsrayeli kodwa yena uSawulu akakufanelanga ukuba ngumpostoli kwakungahle kulunge kubeni inkosi kodwa hayi umpostoli ngakho uJesu washintsha igama lakhe lisuke kubeni yini na lisuke kubeni nguSawulu laba nguPawulu bukani amadodana omdumo futhi kwehle njalo Futhi uJesu igama lakhe emhlabeni wayengumhlengi uJesu ngenkathi esemhlabeni wayengumhlengi lelo iqiniso kodwa ngenkathi enqoba ukufa nesoko futhi wakunqoba wayesenyukela phezulu wathola igama elisha ingalezo zizathu umpompoloza ngendlela abenza ngayo futhi abatholi lutho liyokwembulwa emidumweni yebo Kapelani izimfihlakalo uyeze gibele kuzofanele kube nento ethize ukuguqula leli bandla niyakwazi lokho kuzofanele kube nento ethize kapelani angekho wayazi kodwa nguye uqobo manje kapelani angekho wayazi kodwa nguye uqobo Futhi wembethe ngubo ecilise egazini futhi igama lakhe lalingulizwi kaNkulunkulu oh hey Kabelani futhi izimpi zasezulwini zamlandela zikhwele amahashi amhlophe zembethe ilinene licolekileyo elimhlophe nelihlanzekileyo futhi emloyeni wakhe kuphuma inkembe ebukhali ukuze ashaye izizwe ngayo futhi yena uyakuzibusa ngentonga yensimbi futhi yena uqobo uyanyathela isikhamo sewayini nentukuthele yolaka lukaNkulunkulu umnini amandla onke Futhi wayenegama lilotshiwe engutsheni yakhe nasethangeni lakhe elithi inkosi yamakhosi nombusi wababusi nako kufika uMesiya nango yena hayi lo mfo osemhlane waleli hashe emuva lapha bekusisane ukwehluka lapha umi nencwadi esandleni sakhe lapha umsebenzi wokuhlenga nje wayengakayithathi indawo yakhe nokho ngakho kwakungesuye uKristu waphumayo umoya ongcwele kungesikho ukuphikisana nalawo madoda amakhulu qhabo mnumzana ngikwenzi ngingeke ngathanda ukwenza lokho kodwa yiloko ogu isambulo sami esiyikho sakho niyabo uma ninento ehlukile awu lokho kulungile kodwa kulungile konke kimi niyabo ngikukholwa ngalendlela niyabo manje niyazi ukuthini niyabo Futhi kapelani uKristu akabe asabona niyabo kusukela esikhathini lapho kodwa usehashini elimhlophe ngakho uma lo mfo ekhwele ihashe elimhlophe ungozifanisa noKristu kuphela niyabo niyakuthola lokho na Kabelani umgibeli ihashini elimhlophe akanagama angahle asebenzise izici ezimbili noma ezintathu niyabo kodwa akanagama kodwa uKristu unegama lini na yizwi likaNkulunkulu lilokho ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba inyama niyabo Umgibeli akanagama kodwa uKristu ubizwa ngokuthi ulizwi kaNkulunkulu uyilokho-ke ubizwa ngalokho manje unegama elingaziwa muntu kodwa ubizwa ngokuthi ulizwi kaNkulunkulu lo mfo akabizwa ngalutho niyabo kodwa useyashini elimhlophe Umgibeli agana micibisholo yomtsalo wakhe ngiqaphelile na wayenomtsalo kodwa akukho lutho olushiwoyo ngokuba nemicibisholo ngakho ufanele ukuba ngumkhohlizi kunjalo
Mzaumbe une ngaba ya mdumu, futi aguka mbani, kodwa niyachola. Ukristu, waina kukukubini mbani na mdumu. Nguguba emlengeni wake, gupuma inkembe, kukale sika nzangonzo mbili. Futi ushaya izizo ngayo. Lofo, agagwazi kushaya lute, nyebo, kodwa ulala indeo ya mzezizi. Uyapuma, ikibele ya ashe nipchope, epuma engo ya kungoba. Ukristu, nkembe, kukale, futi, peksisani. Ipume emlonyeni wakhe izwi eliphilayo lokho ngokuthi izwi likaNkulunkulu lembulwa ezincekwini zakhe njengoba asho kuMose hamba ume lapho bese uphathe leyo nduku ngaphandle ngaleya ubize izibawu futhi kwaba khona izibawu impela nanoma yini ayisho ukwenzile futhi kuyafezeka izwi lakhe eliphilayo uNkulunkulu nezwi lakhe lingumuntu ofanayo uqobo lwakhe uNkulunkulu izwi Ubani mgibela fihlakela onyaka webandla wokuqala pho? Ungubani na? Ake sicabange ngakho. Ubani lomgibela fihlakela oqala ukuya phambili onyakeni webandla wokuqala futhi ugibela aza yothi ngqu aphumele phakadeni. Aye kupheleni na? UPaulu sibili luyaphuma futhi luqhubeke njalo luze liyophumela kupheleni. UPaulu sithathu luyaphuma futhi luqhubeke njalo luze liyophumela kupheleni. Ulwesine, ulwesihlanu, ulwesithupha, ulwesikhombisa zonke lusongeka njalo luze luphumele lapha kupheleni. Futhi ngesikhathi sokuphela lezi zincwadi ekade zisongeka sonke lezi sikhathi nalezi zimfihlakalo kuzo luyephula. Manje ke naku kuphuma izimfihlakalo kubona ukuthi kuyini kodwa impelani zaqala ukuphuma onyakeni webandla wokuqala ngoba ibandla unyaka webandla wokuqala wemukela umlezo njengalona umgibelo ehashe lemhlopo waphuma niyabo ungubani na unamandla emandleni ake anqobayo ungufo omkhulu emandleni ake anqobayo niyafuna ngilitshele ukuthi ungubani na ungumphiki uKristu yiloko impela yikho Manje ngoba ngiyabo uma umphiki Kristu uJesu washo ukuthi ababili bayosondelana kakhulu kuyoze kudukise labakhethiwe umntobokazi uma kwakunokwenzeka umphiki Kristu ungumoya womphiki Kristu Kumbulana eminyakeni yebandla ngenkathi sivula onyaka webandla ukuqala emuva lapho satshela ukuthi umoya ongcwele wawumelene nento ethize abathola ukuyiqala kulowo nyaka webandla naleyo yayibiza ngokuthi imisebenzi yamaNikolawu niyakukhumbula na Nikawo kuchaza unqobo liyethi kuchaza ibandla abangafundele lutho Nicolaitan ukunqoba abangafundele lutho khipha umoya ngcwele ebandleni bese unikeza wonke kumuntu oyedwa ongcwele angabe ngubasi walo lonke nedlulile kukho niyabo ubunika lawo Qabelani ubunika lawo ngokuyisisho ebandleni elilodwa buphenduka imfundiso onyakeni webandla landelayo bese kuthi onyakeni webandla olandelayo ngokuyimpoqo futhi babe nomkhandlu waseNaysia Yazeke yenziwe imfundiso ebandleni futhi kwakuyini into yokuqala yenzekayo na inhlangano kuyo manje ngabe kunjalo na Ngitsheleni ukuthi livelaphi ibandla lihleliwe lokuqala ibandla liRoma Katolika ngitsheleni ukuthi ngabe isambulo azisho yini encwadini yesambulo eshumi nesikhombisa ukuthi wayesifebekazi namadodakazi akhe aye yizifebe leyo yinto efanayo eyahlela naye izifebe ethatha isinengiso amanyala okuhlobonga kwabo ngezimfundiso befundisa ifundise imiyalo yabantu Qaphelani bukani uqala kuphumela kunqoba qaphelani akanamkele umgibele hashe limhlophe engikhuluma ngaye lapha yebo wanika umtsalo nomqhele kamuva yebo waye ngenamkele ukusuka nje kodwa wanika umkele Qaphelani kamuva wanika umkele ya emithathi yayo umthathi kowodwa lokho kwakuyiminyaka ngamakhulu amathathu kamuva emkhandlwini waseNaysia ngenkathi eqala ukuphuma umoya wobunikolawo ukubumba inhlangano phakathi kwabantu
Yasake ilokhu iqhubeka, iqhubeka, iqhubeka. Iba yisisho, bese iphenduka imfundiso. Niyakhumbula uKristu ekhuluma iphendula ibandla wathi, uyayizonda imisebenzi yamanikolawo, engiyizondayo nami. Bezama ukunqoba, bethatha umoya ongcwele, umuntu ongcwele oyedwa nje kuphela futhi wayekwazi ukuthethelela zonke izono nayo yonke into. Futhi siufundile nje laphaya, uPawulu wakhuluma ngakho, leyo nto yayizohlala ezinsukwini zokugcina, futhi wayengeza ukwembulwa kuze kube izinsuku zokugcina. Manje ke obambezelayo uzokhipha umoya kaNkuluNkulunkulu lapho, khona ke uyozembula. Namhlanje uphansi kokuzifihla ngehashi limhlophe, bedizayini ukuthi ushintsha kanjani esuka kulelo hashi limhlophe emizuzwini embalwa. Akabi nje kuphela ihashi limhlophe, uba yisile esinamakhanda amaningi nezimpondo. Niyabona, yabo ihashi limhlophe ungumkhohlisi manje, futhi yingalesi sizathu abantu bengakwazi sonke lesi sikhathi bakucabanga, kodwa nakhu manje kuzokwembula ngumbhalo. Qabelani ngenkathi ubunika lawu, niyabo, umphiki Kristu ekugcineni uzifaka kumuntu bese ethweza umkheleke. Ngenkathi eqala ukusuka njengomoya obunika lawu ebandleni ungumoya, ngeke wawethweza umqhele umoya, kodwa iminyaka engamakhulu amathathu kamuva uba nguphapha. Base ke bebethweza umqhele, wayengenamqhele kusuka nje, kodwa wathola umqhele kamuva. Nebo, ngenkathi lowo moya uba ngongena kumuntu, nebo, uba ngumuntu, imfundiso yabunikwa lawo iba ngumuntu. Base bekwazika ukuthi bamethweza umqhele, babengenakukwenza ngoba wayeseyimfundiso nje. Uthuma qabelani, futhi ngenkathi lo moya ongcwele sibe nawo ongena kithi, lowo phakathi kwethu manje simweni sikamoya ongcwele uba ngongene kithi kumuntu kaJesu Kristu. Siyombethweza umqhele, inkosi yabakhozi, kunjalo nebo. Manje kumbulani, ngesikhathi uKristu eza esihlalweni sobukhosi, umphiki Kristu uza esihlalweni sobukhosi uJuda. Ngesikhathi uKristu esithela emhlabeni, uJuda wasithela emhlabeni. Ngesikhathi nje umoya ongcwele ubuya, umphiki Kristu uyabuya. Niyazi uJohane washo ngapha, bantwanyana angithandi ukuba ningabi nalwazi, niyazi ngomphiki Kristu osevele ufikile, futhi usebenza kubantwana bokungalaleli. Umphiki Kristu ke nango lapho ayekhona, uqala kubumbeka phakathi lapho umoya wobuniko lawo ukwenza inhlangano. Akumangalisi ngayizona leyo nto, niyabona, yabo, nakho lapho khona konke sibi kwakuyinto ethize phakathi lapha, nanso into iyaphuma. Niyibona na, futhi ngangikuzungeze macala wonke, ngangingakuboni kwaze kwaba manje, futhi sekuyakwazi manje. Nakho lo moya obunika la uNkulunkulu wawuzonda, futhi manje lo moya uba ngongene kumuntu. Base bewethweza umqhele, futhi nanku khona lapha iBhayibhelile elathi babezokwenza ngawo kuphelele, ohe, ukungena kumuntu uba ngumuntu. Base ke bemthweza umqhele. Fundani, qaphelani, noma fundani njalo ukuthi uDaniel usho kanjani ukuthi uyohlwitha umbuso. Ningathanda ukufunda na? Sinaso isikhathi sokwenza lokho, asinazo na, kulungile. Lalelani, asibuyele kuDaniel umzuzwana nje. Phinyane emuva encwadini kaDaniel, futhi sizofunda umzuzwana nje, futhi singeke mhlawumbe eminye ishumi nanhlanu, imizuzu engamashumi amabili, noma amashumi amathathu, noma into efana naleyo. Kulungile na? Asithole uDaniel isahluko seshumi nanye, futhi asithathe ivesi lamashumi amabili nanye. Nanku uDaniel, uDaniel ekhuluma manje ukuthi lo mfo uzokwengamela kanjani. Futhi esimweni sakhe kuya kuvela odelelekileyo, iRoma likhuluma abangayikumnika udumo lombuzo. Manje bhekisisani, kodwa uya kufika ngesikhathi sokuthula, fika ngesikhathi sokuthula athathe umbuso ngobushelelezi. Kodwa impela kukwenzile ilokhu uDaniel athile umphiki Kristu wayezokwenza.
He will fit the people
uyofitha indawo yabantu yebo iyofitha imeni ukudla kwabo kwabo kuzodliwa kwalolusuku kwamabandla ngokuba kulonyaka webandla abalifuni izwi uKristu kodwa bafune ibandla into yokuqala abakubuza ukuthi ngabe ungumKristu yini usonda kuliphi ibandla na liphi ibandla abamfuni uKristu izwi uyahamba ubatshele ngezwi nokuthi kuqondiswa kanjani abakufuni lokho bafuna into ethize nje baphile noma ngayiphi indlela abayifunayo futhi babe besalokhu bengabe bandla futhi bathole ubufakazi babo niyabona yabo ngakho ufitha imeni ngakho impela nje futhi ikumbulane ugcinani wabizwa ngo yena isifazane ebhayibhelini futhi waye izifebe futhi enamadodakazi nje kufitha iakhawunti yosuku okufunwa ngabantu nakho uNkulunkulu kwethembisile uma izwi laliwa khona ke baphendulele ezifisweni zabo asifunde kwabasejesenolika futhi ngifunani ibhekisise labo mzuzu nje ya awu sikufundile sikashaneni esedlule kwabasejesenolika besibili isibili isishiya galolunye kuya eshumini nanye Washo ukuthi bayokwenza bale benqaba iqiniso bayonikelwa emgondweni yokunganaki futhi bakhole ngamanga futhi balahlwe ngawo manje yilokho oku yilokho umoya ongcwela kusho manje akusizo yini sifiso sebandla leso namhlanje na uzama ukutshela abantu ukuthi bavanele benze lokho lokho noma kunye futhi bayokwazisa ngokukhulu kusheshe ukuthi by Methodist Presbyterian noma imapha manje abadingi ukugwedla isikebheni sakho niyabo impela bayakufuna uNkulunkulu wathi uma bekufuna ngiyobavumela nje babe nakho futhi empeleni ngiyobenza bakhole ukuthi lele iqiniso ngoba ngiyobanika ingqondo enganaki imayelana neqiniso manje bukani lapha ukuthi iBhayibheli lithini futhi njengoJane noJambu bamelana noMose bayobanjala nalabo abafu ngezinsuku zokugcina benengqondo enganaki imayelana neqiniso futhi bayophendukezela uMusa kaNkulunkulu wethu ubengamanyala bephika iNkosi uNkulunkulu manje niyabona ukuthi kukuphi akusile iKatolika kuphela kodwa iProtestani kuye yonke into konke kuyilo lonke izwe elihleliwe lowo yilo mgibeli wehashe limhlophe phansi kwendlela yokuhlophe lunga ibandla niyabo kodwa umphiki Kristu ufanele kubukeke kufanana esehashini ngisho njengoKristu nje uzayigibela ehashi niyabo wo okuphikisayo kuyosondelana kakhulu bekuyodikisela abakhethiwe impela futhi nangu ungumphiki Kristu waqala ukugibela onyakeni webandla uqala manje ugibela esuka phansi eminyakeni yonke manje ebhiziseni wena uthi emuva le ngesikhathi sabapostoli wayebizwa ngoNikolawu lapho bese ke unyaka webandla landelayo bese ke eba yimfundisi ebandleni kuqala nje waye yisisho bese ke eba yimfundiso abakhukumele abantu abadumileyo abagqoke kahle abafunde kakhulu abaphucukile babengakufuni konke lokho kuqhubeka ebandleni qhabo babengazifuni zonke lezo zinto zikamoya ongcwele kufanele kube yibandla futhi sonke sizodlula emkandlini wasenesiya kanje lonjalo eRoma kwasekuthi ingani befika lapho bathatha ibandla futhi bathatha ubuhedeni iRoma likatholic noma ubuhedeni iRoma lobuhedeni nezinkolo zezimbalwa futhi bathatha uAstarte indlovukazi yezulu base bemshintshele kubeni nguMaria umama benza abameleli ngabantu abafile kanjalo njalo futhi bathatha lelo cecwane lesinkwa sesidlo esiyindilinga ikosha elisa lokhu libeke indingilizi phezu kwalapho futhi basibiza ngomzimba kaKristu ngoba umele umama wezulu lekatelika liyedlula futhi uziphambanisa yena ngoba izibani zivutha phakathi lapho kufanele kube yisinkwa sesidle ikosha esiphendulelwa kuNkulunkulu ngamandla omphristu kanti akulutho ezweni kodwa ubuhedele obusobala nje niyabona kunjalo Angiqondi nje awu yebo ngiyaqonda yebo ngiyaqonda yebo mnumzane ngiyakuqonda ngomusa kaNkulunkulu impela Manje kabrani, oh hey, ukuthi bangakwenza kanjani lokho niyabo? Futhi banikwe izifiso zabo qhabo. Iqiniso lelo, anidingi ukuba nenze lokho qhabo umnumzane. Uma ningafuni ukukwenza, aniphoqiwe ukuba nikwenze. Uma ningafuni ukuvumelana nendlela kaNkulunkulu yokuphila nezinto nokukhonza, anidingi ukuba nikwenze. UNkulunkulu akenzi muntu ukuba kwenze. Kodwa ake nginitshele ukuthize, uma igama lakho labeka kuleyo ncwadi yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekela kwezwe, uyojabula kakhulu ukukwenza. Ungeke walinda umzuzu ukuba ukwenze. Bukani lapha wena uthi, ngizokunika ukuba uqonde, ngikhona impela nje nami. Awu, lokho kungahle kube iqiniso. Bukani, ubani owayengathi labo baphristi wayengesiye okholwayo ngezinsuku zenkosi uJesu na? Ubani owayengathi uIsrayeli wayengesuye okholwayo ehlane na? Ingathi babengisho, awu, uNkulunkulu ungibusise izikhathi eziningi kakhulu, yebo, wabenza nabo. Babengadingi ngisho nokusebenza ukuba baziphilise, wabondla ngokuvela ezulwini, futhi uJesu wathi, bona bonke balahlekile futhi baphelile futhi babhubha. Obaba bethu bathi badla imana ehlane iminyaka engamashumi amane. UJesu wathi, futhi bona bonke bafile, behlukana phakathi nebo, wathi, kodwa mina ngisinkwa sokuphila sivela kuNkulunkulu, siphuma ezulwini, umuntu udla lesi sinkwa akasoze afa, nebo, ungumuthi wokuphila. Qabelani nje ukuthi uJesu ufika kanjani futhi nini. Labo baphristi benyukela lapho, bekhole impela, mfana, akukho umuntu owayengathi babengesiwa amadoda amahle. Hey, babehamba emqeni walowo mthetho. Yonke into ibandla elaliyisho babeyenza. Uma bengayenzanga, babekhandwa ngamatshe. Futhi ngakho waphuma, niyazi ukuthi uJesu wababiza ngokuthini na? UJohane wababiza ngokuthi nina zigejane sezinyoka otshanini. Ningacabangi ngoba ningabaleyo nhlangano kukhona ningakwenza ngoNkulunkulu. Futhi uJesu wathi, nina ningabakayihlo devil. Wathi ngazo zonke isikhathi uNkulunkulu ayethumela ngazo umprofethi, kwakwenzekani na? Namkanda kamatshe futhi namphonsa ethuneni. Futhi manje niphumela lapho futhi nipolisha ithuna lakhe. Le akusiye yini into efanayo ibandla likatolika liyenzile na? Bukani uJohn wase-Arke noPatrick ongcwele nabo bonke abanye abasele. Yibo owabafaka phakathi. Baseke bemba umzimba kaJohn wase-Arke base bewuphoza emfuleni. Iminyaka ethi ayibe amakhulu amabili kamuva base bemshisa ngokuthi ngumthakathikazi. Nina ningakabaka ihlo udevele futhi nenze imisebenzi yakhe kunjalo impela. Lokhu kuyoba ezweni lonke jikelele nebo kunjalo. Yilokho uJesu akushoyo. Futhi nicabanga ukuthi ulungile, kubukeka kukuhlanyana lelo hashi elimhlophe. Kodwa bukani ukuthi ninani, yilokho impela okuligibele. Manje kodwa wathi, babekufuna, ngakho wayezobanika amandla okuduka. Kumbulani, lesi sifebe sesambulo sesishumi nesikhombisa. Wayeyimfihlakalo, imfihlakalo iBhabhiloni unina wezifebe. NoJohane wamangaza, njengalobuntu nje, bukani, lindani, sifika lapha futhi simbhekisise, sibhekisisa leli hashi lapha. Yebo, kodwa nikuqaphelile kwaku okwenzekayo, kwakuyilokhu ukuthi wamangaza ngokumangala okukhulu. Kodwa imfihlakalo yayingukuthi waphuza igazi labafela ukholo bakaKristu. Ibandla lihle lihlezi lapho livunule ngokububende negolide ephethe isitshe esandleni sakhe sabanyala bufebe bakhe. Yini ubufebe na? Ngokuphila kungalungile. Leyo yimfundiso yakhe ayenikezela ngayo, ethathe izwi likaNkulunkulu futhi elenza lingabi namsebenzi ngabanye oYethi Maria nazo zonke lolu hlobo lwezinye izinto futhi kunikezelwa ngakho namakhosi omhlaba afeba naso. Awu wena uthi, lelo ibandla likaKatolika, kodwa sasingunina wezifebe nebo, into efanayo esasiyiyo nakho lapho khona. Kwenzekani na? Ngenkathi uMgqugquli efa nomlayezo wakhe wacima, nakuhlela nase nifake isigejana soRiki phakathi lapho, nase niqala into emuva ngqo ukuba niphile indlela enanifuna ngayo, naningafuni ukuhlala nezwi. Esikundleni sokuqhubeka ngqo nezwi, bahlala khona lapho. Yilelo leli, anikwenzi lokho. Yena, yilelo ke, niyabo, yena phezulu lapho. Qaphelani, leyo yinto eyodwa. Sifuna ukushaya nje ezinye futhi ezitha zibe mbili izindawo ngaphambi kokuba sivale. Uyinkosana ebhubhisa abantu bakaDanyeli. Niyakukholwa lokho na? Manje ngizokwenza lokhu. Uma nje nizosiza futhi nibe nomusa kimi imizuzu embalwa, ngizokwenza nje kusheshe ngokukhulu engingakwenza. Kodwa ngifuna ukukwenza kube ngokuqinisekile, ngoba umoya ongcwele unginika lokho ngokuyikho impela nje njengoba ngibi lapha. Niyabona bo? Manje bukani, sithathe sibuyele kuDanyeli futhi. Umzuzu nje ngifuna ukulifundela into ethize. Uma ningabuyele emuva ulungile, ngifuna ukufunda uDanyeli isishiyagalolunye. UDanyeli isishiyagalolunye futhi ngifuna ukufunda ivesi lamashumi amabili nesithupha namashumi amabili nesikhombisa kaDanyeli wesishiyagalolunye. Futhi bhekisisani, uma kunguye ozobhubhisa abantu bakaDanyeli azokwenza. Futhi emva kwalamasonto angamashumi ayisithupha nambili, uMesiya uya kunqunywa. Yabo lawa ngamasonto angamashumi ayisithupha nambili, wayezonqunywa emasontweni angamashumi ayisikhombisa. Angabikho kulo, kodwa abantu nenkosi, lokho ngokubusa ezindabeni ezingcwele lapha, ezayo, lezayo, bazochitha umuzi nendawo eyingcwele, kepha ukuphela kwayo, ngoba njengozamcolo omkhulu, kube ngukulwa kuze kube sekugcineni izincithakalo zinqunyiwe. Ngifuna ukunibuza nina bantu into ethize. Emva kokunqunywa kukaKristu emhlabeni eminyakeni emithathu nengxenye yenkonzo yakhe, nokuthi yini ebhubhisa ithempeli na? Ubani walibhubhisayo na? IRoma impela. UConstantine noma qabo, ngiyaxolisa, uTitus induna yamaRoma wabhubhisa inkosana. Manje qaphelani, tokisisani lokhu bafo, yehlani ngqonjalo lolu donga. Ngenkathi uJesu ezalwa, uDrago bomvu ezulwini wama kowesifazane ukushabadela umntwana wakhe masinye nje ezalwa. Kunjalo na, kwakungubani owazama ukushabadela umntwana ngenkathi ezalwa na? IRoma, niyabo? Nanga uDrago bomvu, nansi inkosana yenu, nasi isilo senu, niyabo? Nampo-ke lapho bekhona, bonke ngokufanayo nje, niyabo? Ashabadele umntwana. UNkulunkulu wamhlithela ezulwini, wayesehlala esihlalweni sakhe sobukhosi. Ulapho kuKristu. Manje kuze kube yisikhathi esikhonjiweyo. Niyabo? Manje bhekisisani ukuthi uyokwenzani. Manje ngikholwa ukuthi bengikhuluma nomunye lapha, kungahle kuba bekungumfowethu Robertson namhlanje, noma omunye ebengikhuluma ngaye ngalokhu, hayi ngalokhu lapha, kodwa nje ngento efanayo. Ngikholwa ukuthi ngashumela ngayo lapha, bekungekudala emuva ukuthi kuyokwenzekani kule United States ngalesi simo semali. Yebo, awu, manje sikhokhe izikweletu zethu ezinteleni eziyokhokhwa eminyakeni ngamashumi amane kusukela namhlanje. Sisemuva kangako-ke, senake navula kwikhe enhla lapho, noma i-Lifeline, futhi nakulalela, yabo, eWashington na, ngani, siphelelwa yizimali ngokuphelele, yilokho kuphela. Yini indaba na, igolide, lonke livalelwe endlini, lonke namaJuda liphethe imali mboleko, kuzoba yiRoma, manje bhekisisani. Siyazi ukuthi ubani ongumnikazi wezitolo ezinkulu ezahlukaniswe amakamelo, kodwa iRoma inengxenye enkulu kunazo zonke zomcebo womhlaba, zonke ezinye zazo amaJuda anayo. Manje bhekisani lokhu. Manje lalelani lokhu nje ukuthi umoya ongcwele wangikhiphela kanjani lokhu.
And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Now watch. And in the midst of the week he shall.
Futhi uyakuqinisa izivumelwane nabaningi isonto libe linye. Manje ebhekisisani, imihlatshelo nezibopho ikhawuke, kufike incithakalo ngephiko lezinengiso kuze kuphele kunqunyiweyo, kuthululelwe phezu komchithi. Bhekisisani, uyinto enokuhlakanipha kobuqili kanjani pho nango. Manje sinezithombe zethu futhi siyazi ukuthi uyiRoma, siyazi ukuthi ungumgibeli wehashe elimhlophe, siyazi ukuthi waphuma njengemfundiso. Futhi manje-ke laliyini iRoma lobuyedeni na? Lapho endukele eburomeni bobupapa wase ethweswa umqhele. Manje bhekisisani, ngesikhathi sokuphela, hhayi ezinsukwini zasekuqaleni ngenkathi uKristu eshumayela, kodwa ngesikhathi sokuphela, ingxenye yokugcina yesonto, lapho esithathe khona nje amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDanyeli. Futhi uKristu uprofetha iminyaka emithathu nengxenye, futhi iminyaka emithathu nengxenye iyanqunywa nokho. Kunjalo na? Nelenkosana ngalesa sikhathi izokwenza isivumelwano nabantu bakaDaniel kungamaJuda. Lokho kungenkathi umlobokazi esekhishwa manje akayi kukubona. Kabelane esontweni likaDaniel elilolodwa nengxenye lokugcina abantu benze isivumelwane. Lenkosana yenza isivumelwane neRoma, yenza isivumelwane nabo. Akungabazeki esomcebo ngokuba iKatolika neJuda liphethe umcebo womhlaba. NgangiseVatican, ngawubona umthelo kaThathu, ngangifanele ngibe nengxoxiswane noPapa, uBaron von Blomberg wangitholela yona ngo yango lwesithathu ntambama ngelesithathu ngqo. Futhi ngenkathi bengingenise enkosini, basusa umphetho webhululuko lwami. Lokho kulungile, bangitshela ukuba ngingabheki neze emuva, ngisuke ngihambe kuye. Lokho kulungile. Kodwa ngathi yini ngifanele ngiyenze phambi kwalo mfana? Bathi awu uyangena nje bese uguqa phansi ngedola elilodwa bese wanga umune wakhe. Ngathi lokho kuyaphaphalaza. Lokho kuyaphaphalaza. Qhamuka umzana. Ngathi ngiyobiza noma yiyiphi indoda ngomfowethu efuna ukuba ngumfowethu. Ngiyombiza ngomfundisi ohlaniphikileyo uma efuna ukuba nesiqu salakho. Kodwa ukukhonza umuntu konke lokho kungokaJesu Kristu. Yabo qhabo qhabo mnumzane, nginganga isandla sendoda kanjalo qhabo nhlobo, ngakho angikwenzanga. Kodwa ngangifanele ngiye kuyo yonke iVatican. Ngani wawungeke uyithenge ngezigidigidikazi eziyikhulu lezigidigidikazi zamadola? Awu wawungaba. Futhi cabangani nje umcabe wezwe, iBhayibheli lathi wafunywana kuye. Oh cabangani nje ngezindawo ezinkulu okuphindwe kazigidigidikazi. Kungani ubukhomanisi bavuka ngapha eRussia na? Ngenze ngigule nje sithunzami ukuze abashumayeli abaningi kakhulu bempongoloze ngobukhomanizi, futhi abazi ngisho nokuthi bakikilika ngani. Kunjalo ubukhomanisi abuyilutho, kuyithuluzi esandleni sikaNkulunkulu ukuletha impindiselo phezu komhlaba ngenxa yegazi labangcwele. Kunjalo futhi emva kokuba ibandla selisuswa iRoma namaJuda bayokwenza isivumelwano omunye nomunye, iBhayibheli lathi babezokwenza nabantu abangcwele. Futhi manje qaphelani, bayosenza ngoba ngani na? Lesi sizwe siyophelelwa imali, nomhlaba wonke osele osesimweni segolide uphelelwe imali. Niyakwazi lokho. Uma siphila ngezintela izikweletu ezingama-akhawunti afanele ukukhokhwa iminyaka engamashumi amane kusukela manje, sikuphi na? Yinye kuphela into engenzeka. Lokho ngokuthi ukubiza uhlamvu lemali bese kukhokhwa izimali mboleko. Futhi asikwazi ukukwenza, ziphethwe yiWall Street. NeWall Street ilawulwa amaJuda, yonke enye iyayo iseVatican, namaJuda anayo yonke sel eWall Street. No yebo lomhlaba singeke sayibiza. Futhi uma babengakwenza, ngicabanga ukuthi laba bafo baka whiskey na nabo bonke laba bantu bakagwayi, okungukuthi izigidigidikazi eziphindwe kazigidigidikazi zamadola ngonyaka, futhi besule yonke intela yemali yabo engenayo benzele izithombe ezindala zobunja nezinto ezinjalo. Futhi baphumele eRizona lapho, futhi bathenge izigidi zama-ekta omhlaba noma izinkulungwane bese bemba leyo mithombe emikhulu ngamadola izinkulungwane ezingamashumi amahlanu bese bewukhokha ngentela yemali engenayo. Futhi bebengakufaka ejele wena uma ungayikhokhe yakho, kodwa bayeyesula bese bephosa iphezulu imithombo, futhi bayithumele ama-bulldozer phakathi. Futhi benzani na? Bafaka imiklamo yokwakha izindlu lapho esigabeni somjikelezo landelayo ngemali yabo abayenzile. Bazofaka imali ukuze bathole inzalo bese bebeka izindlu imiklamo phakathi lapho bese bezithengisa ngezigidi zamadola. Nicabanga ukuthi labo bafo uzoxekiza ukuba ashintshe uhlavu lwemali na? Ngingalo mfo phansi lapha ubani igama lakhe na? UCastro wakwenza, wenze into engukuhlakanipha kuphela ake ayenza ngaleyo nkathi. Ngenkathi ebhubhisa izimali mboleko wazikhokha zonke, wayeseyibhubhisa. Qabelani, kodwa singeke sakwenza lokho. Laba bafo bangeke bakuvumela. Abahweba bakucebile bomhlaba bayayibamba. Futhi manje ke inye kuphela into yokuba yenziwe. Ibandla likatelika lingayikhoka yonke. Yilona kuphela linemali futhi lingakwenza futhi lizokwenza. Futhi yakwenzeni lokhu ukuyithola liyaxekisa namaJuda ukwenza isivumelwano futhi uma lenza lethi sivumelwano namaJuda manje akhumbulani ngikuthatha embhalweni lokhu futhi manje ngenkathi lenza lokhu futhi lenza lethi sivumelwano siyakaphela kuDanieli wesishiyagalombili amashumi amabili nantathu nelamashumi amabili nanhlanu ngokuhlakanipha kwayo iyakuphumelelisa umsebenzi wenkohliso nomsebenzi wenkohliso ungukwenza umkhiqize esandleni sayo futhi yenza lethi sivumelwano namaJuda futhi phakathi lale iminyaka emithathu lengxenye yephule isivumelwano sayo ithi nje masinya ingasonga into bese ithola kubopha ngqimali yamaJuda.
And when he does that, oh my, he's called the Antichrist.
Futhi ngenkathi yenza lokho, oh hey, ibizwa ngumphiki Kristu kuze kube sekupheleni konyaka webandla ngokuba eyiyona nabantwana bayo bamelene noKristu nezwi le ndoda ayibizwa ngumphiki Kristu. Manje izobamba imali futhi lapho ngicabanga ukuthi iyongena khona umzuzu nje uma ngisho lokho khona ke ngifuna kubuyela kukhe emzuzwini. Ibizwa ngumphiki Kristu kodwa iyobizwa ngumphiki Kristu ebusweni bukaNkulunkulu kuze kube isikhathi sokuphela manje kodwa ngaleyo nkathi iyobizwa ngenye into. Manje ngenkathi itshala imali yonke iphansi kokulawuleka khona-ke iyosephula lesi sivumelane namaJuda njengoba uDanieli lapha athi yayizokwenza phakathi kwengxenye yokugcina yamasonto engamashumi ayisikhombisa kaDanieli. Bese kuthi-ke mfowethu iyokwenzani na? Iyoba nakho konke kokuthengisa komhlaba nowebo imvumelwano nomhlaba ngoba iphethe umcebo womhlaba kokuphelele futhi ngaleso sikhathi labo baprofethi ababili bayovuka sewini futhi babize lezo zinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane. Kuyobe sekwenzekani-ke na? Bese-ke kuba uphawu lwesilo lwesambulo seshumi nathathu liyongena ngoba iyophatha lonke uhwebo ukuthengise naye yonke into yomhlaba. Futhi kuyobe sekwenzekani-ke na? Uphawu lwesilo liyongena ukuthi akukho muntu angathenga noma athengise ngaphandle kwalowo onophawu lwesilo. Akabonga uNkulunkulu ibandla liyobe lijabulela emikhulu iminyaka emithathu nengxenye enkazimulweni aliyikudingeka ukuba ledlule kulokho. Manje aqabelani ngezikhathi sokuphela ekupheleni kweminyaka yebandla manje ibizwa yona nabantwana bayo babizwa ngumphiki Kristu ngoba noma yini emelene noKristu ingumphiki Kristu. Futhi noma yini emelene nezi melene noKristu ngoba uKristu yizwi manje ingumphiki uKristu. Manje-ke esambulweni seshumi nambili isikhombisa kuya kwelesishiyagalolunye ngenkathi usathane ephonswa ngaphandle ummangaleli nifuna kukubhala phansi lokho ngoba ngifuna nikufunde asinaso isikhathi manje sekusondele amashumi amabili noma ishumi nanhlanu unceke ushaye leshumi yabo. Kodwa esambulweni ishumi nambili isikhombisa kuya kwelesishiyagalolunye usathane umoya udevele ophezulu lapho manje ummangaleli wabazalwane bethu. Kulungile ibandla liyizwa phezulu lesathane uphonswa ngaphandle ngenkathi ibandla liya phezulu usathane uyaphansi bese-ke usathane ezifaka yena uqobo kumphiki Kristu futhi ubizwa ngokuthi isilo. Manje-ke isambulo seshumi nantathu ibeka phansi uphawu nebo ngenkathi lowo obambezelayo kuphela manje ubuKristu bushiyiwe emhlabeni ebumsulweni babo yingoba yena obambezelayo khumbulani emuva lapha kwabasethesalonika ihlezi phezu kwethempeli likaNkulunkulu izibiza ngoNkulunkulu ithethelela izono emhlabeni. Nalokho kuyaqhubeka nobubi buyakwanda futhi buqhubeka isizathu akuyikwaziwa kwamanje kuze kubizwe isikhathi sayo sokuba yembulwe. bese kuthi ke ibandla liyohlwithwa futhi uma zilihlwithwa khona ke iyaziguqule isuke kubele ngumphiki Kristu manje oh he ibandla ibandla likhulu nalokho manje iziba yizile ehe ngifisa sengathi bengingabenza bakubona abantu lokho Manje kumbulayo umphiki Kristu nesilo ngumoya wodwa ofanayo uqobo lwawo nango umthathu emunye yebo mnumzane yizigaba ezintathu zamandla kadevil afanayo kumbulani ubuniko lawo niyabo babufanele buzifake bona kumuntu ngaphambi kokuba buthweswe umqhele Niyabo manje bekuzisana lokhu izigaba ezintathu isigaba sokuqala ibizwa ngomphiki Kristu isigaba sesibili ibizwa ngomprofeti kaManga isigaba sesithathu ibizwa ngesilo Kabelani ubunika lawo imfundiso yomphiki Kristu yaqala ezinsukwini zika Paulu ngokumelana nezwi likaNkuluNkulunkulu umphiki Kristu bese ke ibizwa ngokuthi futhi umprofeti waManga ukungukuthi nqa ukufundisa sekuphenduka kuba ngumuntu yayingumprofeti ekufundisweni ngokubusa ezindabeni ezingcwele ngokubusa ezindabeni ezingcwele kwebandla likaKatolika uPapa wayengumprofeti ezweni lamanga naloko kwamenza umprofeti wamanga izigaba sesithathu isilo indoda ethweswa umqhele ngezinsuku zokugcina nawonke amandla iRoma lobuyedene lake lawa nawo ngoba isilo esimakhanda ayizikhombisa uDrago saphonswa ngaphandle ezulwini futhi izifika zizingenisa kumuntu kumprofeti wamanga Nako sasimiqhele izikhombisa futhi saphonsela ngaphandle sase siphonsa emhlabeni nasolwandle. Kulungile sithini na ubali lomgibeli uyahashi na liyazi ukuthi yini na isiqhwaga sika Satan. Ngahamba ngobusuku abafowethu ababili behlezi kuleli bandla manje umfowethu noMan emuva lapho ngiyakholwa nomfowethu Fred sasingale ukuyozwa indoda efundisa ngomphiki Kristu indoda eyaziwayo enye yawedlula wonke iAssemblies of God enawo Nokuhunyusha kwayo komphiki Kristu kwaku ukuthi bazothatha amavitamin ohlobo lithize balukhiphe endodeni futhi bedlulisele lokhu kuphila okuphuma endodeni bakufake emfanekisweni omkhulu ozonamathela uhambe ibanga elingangeli yedolobha ngasikhathi nalokho yi wathini nje indoda igcwaliswe ngomoya ngcwele iphansi kwenkohliso njengaleyo noma izisho ukuthi yiyo na Kanti nani bepheli liyasho ukuthi ubani umphiki Kristu akusiyo ngumuntu qaphelani lo mgibeli akalutho kodwa isiqhaka sika Sathane udevil ozifake kumuntu uyisihlakaniphe sifundile manje ngithemba ukuthi nina mehlo eni avulekile Babezama omunye wabantwana bakhe kungekudala kusakazeni kwethelevishini ukubona ukuthi ngabe wayengahlakaniphile yini ukwedlula indoda elandelayo ukungenela ukuba ngumongameli yabo kodwa nakho unokuninginingi ukuhlakanipha wenze njalo noSathane uzama ukukuthengisa wakuthengisela uEva wakuthengisela thina kade sifune isiqhwaka sinakho Kulungile, umhlaba wonke ufuna isiqhwaga, bazokuthola, lindani nje ibandla lize lenyuke, noSathane uphonselwa ngaphandle, uyozifaka kumuntu, kunjalo, bafune umuntu ongawenza ngempela umsebenzi, uyokwenza. Ezifundile lezi sikhwaka sikaSathane sinemfundo esinokuhlakanipha esine science yezenkolo yebandla yamazi ayoqobo kokwenza kwazo uqobo futhi sigibele ihashilaza emhlophe lehlelo kudikiza abantu futhi siyonqoba zonke izinkolo zomhlaba ngoba zonke ziya kongena kumfela ndawonye wamabandla nomfela ndawonye wamabandla omhlaba Futhi asevela nazo izakhiwo zawo zakhiwe nayonke into ebekwe emqeni ngqo akukho leyodwa into esele wonke amahlela namathele ngqo kuwo umfela ndawonye amabandla futhi yini ewesekelayo na iRoma nopapa manje uyamemeza sonke simunye asihlangane endawonye futhi sihambe endawonye nalababa bantu ngisho nabange benu bantu beFull Gospel bayaphika niyofanele nikuphika kufundisa kwenu kobuvangeli ukuba nithathe izinyathelo ezinjengalezo nenzeni na liphuphutheke kakhulu kuleyo nto yobuhlelo nenqabe iqiniso neqiniso labekwa phambi kwabo futhi basuka bahamba basuka kulo futhi balishiya futhi manje banikele amandla okuduka ukuba bakholwe amanga futhi balahlwe ngawo kuyilokho impela Nombi Kristu uthatha konke leBhayibheli lasho ukuthi wadikisa bonke onkala ophindeke kabili bonke abaphezu kobuzo bomhlaba abamagama abo angalojwanga phansi kwalezo zimpawu kusukela kusukelane komhlaba manje uma iBhayibheli lathi wakwenza wakwenza bathi hawu ngingowe nakho lapho khona ya lokho kunjalo impela isikhungo esifanayo sezifebe inqubo efanayo yaqala ekuqaleni engumphiki kristu kuyo yonke indawo ngizozwa kukho kodwa lokho yiqiniso ngilindele kube yilo amen manje qaphelani uzonqoba futhi icishe impela unakho ekubambeni kwakhe ngikho namanje ngenkathi esalokho enguye umphiki kristu ngaphambi kokuba abe yisilo nikhuluma ngesigwebo esinonya na lindani nje bhekisisani labo osele lapha emhlabeni bayodingeka bedlule naso Liyabakhona ukukhala nokulila nokugedla amazinyo ngokuba udrug iRoma yakwiva amanzi emlonyeni wayo ukulwa nenzalo yenzalo yesifazane eyashiywa phezu komhlaba emva kokuba umlobokazi kade seqokiwe futhi wakhishwa nodrago walwa nenzalo eyayingafuni ukungena futhi yazingelwa phansi Nibandela ngempela laliye kwedlula kuloko uma kwakulokwenzeka kodwa yabo benziwe phansi kwalelikazi ngomusa kaKristu futhi abana kwedlula kunoma yikubu kuhlupheka Manasikadi sokuhlupheka into elandelayo yebandla uthwijo amen futhi amen uthuma kuNkulunkulu oh ngikuthanda kanjani lokhu Ake nginitshele sisho ukuthi umnqobo uzokwenzani futhi uzonqoba ngempela usevele kwenzile sekuvela nje kuthungiwe yiloko kuphela uzokuthunga ngemali imali engizolile unjalo impela bathatha imali kwedlula uNkulunkulu yonke into abacabanga ngayo manje ngokuthi unamalini yena na kuyini na Niyazi bekushiwe izikhathi eziningi-ningi nikani ibandla imali futhi liyokwenza umhlaba ube umpedukazi nikani ibandla imali futhi liyothumela abavangeli emhlabeni wonke jikelele futhi liyokwenzani na liyonqobela uKristu umhlaba Ake ngikutshele ukuthize ohamba mpofu mngane oyimpumputhe umhlaba awuzuzwa ngemali kodwa ngegazi kaJesu nikani uNkulunkulu amadoda angamadoda angamaqhawe ayoma lapho kulelozi aphile noma afe ayonqobe kuyoba nento eyodwa kuphela enganqoba labo onamagama abo alotshiwe encwadini yokuphila ewundle kusukela kusekelweni komhlaba leyo yiyona nto kuphela eyolizwa imali ayikuhlangananga lutho nakho ibathumela abakhele kakhulu bangene emasikweni abo obuhlelo ake sibone yebo nokuhlakanipha kwemfundo iyoba njalo iyohlakanipha hehe nabo bonke babantwana bakhe bemzungezile bayohlakanipha PhD LLD OLD abayidabuli IQSD ABCD EF kwehle njalo kuZ bayoba nakho konke abahlakaniphile ngani na kusemuva kwenqubo kaSathane Noma ngabe ibubu buciko bokuhlakanipha kobuqilo bumelene neBhayibheli bungobuka Sathane. Yilokho ke impela umthatha ngakho uEva. UEva wathi ho kulotshiwe uNkulunkulu uthe singakwenzi lokho. Wathi kodwa linda nempela uNkulunkulu akayi kukwenza kodwa ngizovula amehlo akho futhi ngikunike okunye ukuhlakanipha wakuthola. Kade simfune sikutholile futhi lesi sizwe qaphelani uyonqoba wonke umhlaba wezenkolo uyonqoba enze isivumelwane nabantu bakaDanyeli nako bobabili kwabezizwe nakubantu bakaDanyeli amaJuda okwamasonto okugcina futhi naku zilapha sikudwebesa kukhiphela ngisho nasemabhodini futhi niyakubona ngokuphelele kulapho ke akabonge uNkulunkulu nango leyo nqubo yenhlangano ingekadevele futhi akukho ziphakele ezigodliwe kuko kanjalo niyabo impela kuyimpande kadevele manje hayi abantu phakathi lapho labo bangabantu bakaNkulunkulu abaningi babo kodwa niyazi ukuthini uma sifika ngapha size sithole ukubethwa kwamacilongo futhi izikhathi ezilandelayo engifika ngazo ukubethwa kwamacilongo khumbulani ngenkathi wona elengelosi yokugcina leyo ngelosi yesithathu ize ngamula phumani kulo bantu bami uma leyo ngelosi ndize izikhathi ezifanayo umlezo okuthatha ngazo lapha kwecilongo lokugcina umlezo wengelosi yokugcina uphawu lokugcina luyavulwa konke kwenzeka ngesikhathi ezifanayo yebo mnumzane konke kuyagcineka bese kuwelela ephakadeni manje ini na ngesikhathi esifanayo lo mfana unqoba ngaso ngizobe sengivala-ke uNkulunkulu uzokwenza into ethizeke futhi masingamniki nje usathane lonke udumo lapha niyabo asingakhulumi ngayo ngakho konke niyabo ngenkathi le nto enkulu isenzeka phandle labo le nqubo enkulu isongeka kulezi zinhlangano kwinyunyana ukuze bakwazi ukuzihlanganisa bona ndawonke bese bemelana nobukhomanisi futhi bengazi ukuthi uNkulunkulu wavusa ubukhomanisi ukuba bubanqobe impela yini eyenza ubukhomanisi ubuqubuka eRussia na ngenxa yokungabi msulwa bebandla lamaRoma nakho konke okunye kwalo bathatha yonke imali eyayikhona eRussia futhi babulala abantu ngendlala futhi ababaniki lutho futhi esikhundleni futhi baphila njengalo lonke nje izwe ngangisezansi eMexico kungekudala futhi ngibona labo bantwanyana abampofu noma yiliphi izwe lamakatolika alizondli ngisho kwalona na akukho namunye wabo ngibuze ukuthi kukuphi ngikhombise ukuthi bakuphi noma yiliphi izwe elilawulwa amakatolika alikwazi ngisho ukuzondla lona iFrance iItaly nawonke iMexico noma ngabe uyaphi awazondli ngani na ibandla lathatha yonke into abanayo ingaleso sizathu iRussia yalikhahlele likhipha bekusisani ukuthi kwenzekeni ngiyakwazi lokhu qobulo wami ngangimezansi lapho futhi wawungacabanga ukuthi kwakunejubhili legolide uze izinsimbi zikhala laphaya ngowesifazane omncane umpofu eza ehla ngomgwaqo ehudule izinyawo zakhe nobaba ephethe ingane nezimbili noma ezintathu zazo zikhala wayenza ukuzihlawulisa komunye wesifazane osewafa enhla lapho wayekade ene wayecabanga ukuthi wayezoyezulwini ngakho wo yini edabisa kanje pho ngase ngibona ngime ezansi labo naku kufika zomnotho wezwe zabo zibhalansiswa kabi kabi ibandla lithatha yonke into abanayo lapha uPancho umncane mhlawumbe ukuthi Pancho kusho uFrank wehla uza nene futhi ungumbazi wezitini zamathe futhi wenza izinhlamvu ezingamashumi amabili zemali ipeso ngeviki kodwa kuyothatha yonke imali ipeso engamashumi amabili ukumthengela iphele zicathulo lokho ezomnotho wabo wezwe kodwa manje lapho kuthiwani-ke uma yena engumbazi wamatshe nomakhi futhi ehole imali engopesa abangamashumi amabili ngeviki ukusho nje angazi ukuthi wenzani kodwa ake sithi lolo hlobo lwendlela yezomnotho wezwe kubhalansisiwe qaphelani manje uma enze imali engopesa abangamashumi amabili ngeviki naku kufika uChigo yabo okusho omncinyane futhi usebenzela phandle lapho cishe imali engopesa abahlali ngeviki futhi unezinganyana eziyishumi efanele azondle kodwa kuzoba nomuntu ongqongqothe eminyango wakhe ukuthatha cishe abahlani kuleyo mali engopeso noma abane bayo empeleni ukukhokhela elinye lekhandlela likagrizi ukulikhanyisa kwelamadola izigidi i-altare legolide ngezono zakhe nako lapho khona leyo yibhalansi yomnotho wezwe yileyo ndlela-ke amazwe ayiyo into ikuthatha konke ibandla likuthatha konke linakho nje ezandleni zalo yikho konke futhi lona nemali yamajuda kuleso sivumelwane njengoba kwasho ibhayibheli bayothatha yonke into Futhi useba yiziloke wephula izivumelwane sakhe futhi uyalungula udabula yonke leyo nzalo yesifazane sele kanjalo futhi ikhwifa amandla emlonyeni wakhe uyalwa futhi kuyoba khona ukukhala nokulila nokugedla amazinyo nomlobokazi uyashada enkazimulweni niyabo ngesikhathi esifanayo ungakugeji mngani uNkulunkulu ngisize ngifuna ukuba lapho nginendaba ukuthi kubizani ngifuna ukuba lapho manje qaphelani ngesikhathi esifanayo lokhu kuyaqhubeka ngaso ngaphambi nje kokuba lokhu kwenzeke njalo emhlabeni uNkulunkulu uthembisile ngenkathi onke lawo mathizethize amahlelo ephikisana ngomehluko wawo ngezivumukholo zawo uNkulunkulu wethembisa ukuthi wayezosithumelela umprofeti weqiniso wezwi leqiniso enomlayezo ukubuyela ezwini likaNkulunkulu lasekuqaleni nokukholwa kwawo baba ukwehlisa amandla kamoya ongcwele phakathi kwabantu namandla ayomvusa abe ngaphezu kwalezi zinto bese mngeniza ngezikhathi ezifanayo yebo izwi elifanayo liqinisekiswa likaJesu Kristu ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade bhekani mina nginani njalo kuze kube sekupheleliswweni nemisebenzi engiyenzayo mina nani niyoyenza ngiyakuba nani ngqo kusesikhashana futhi bangabe besangibona ngoba bayozihlela bona bese bephuma behlakazeka kepha nina niyakungibona ngokuba ngiyakuba nani ngiyakuba ngisho kini kuze kube sekupheleliswweni ngenkathi wathi intuthelo iyothululwa emva kokupheleliswa nakho lapho khona ho uNkulunkulu ubani lo mgibeli wehashe limhlophe na aniphuphuthekile niyabona ukuthi ungubani ilo mphiki Kristu nalowo moyo odukisayo ophumileyo manje futhi wangena ngesinyelela wenza futhi manje ke yabo uNkulunkulu ulokho ekuphinda nje uyakukhombisa lapho indoda ayiphuma nehashe limhlophe nanomtsalo wayo futhi ungenamcibisholo ungukukhohlisa akanamandla uthi amandla ebandla akuphi na benzani na bathi siyibandla lasekuqaleni ibandla lasekuqaleni lakhipha amadimoni laphilisa abagulayo futhi lavusa abafileyo labona imibono layonke enye into kukuphi manje nani yabo ngukukhohlisa umtsalo ongenamcibisholo kunjalo kodwa niyabona nxa uKristu efika waphuma inkemba iphuma emlonyeni wakhe njengokubaneka kombani yaphuma futhi yaqothula izitha zakhe yase ikhipha udeveli yacazula yonke into futhi uyafika ingubo yakhe iciniswe egazini nasethangeni lakhe kwakulotshiwe unizwi kaNkulunkulu amen nangeza nempi yakhe eza ivele ezulwini lo mgibeli wehashe limhlophe kade sezweni ngaso sonke isikhathi uyoshintsha isuke kubeni ngumphiki Kristu uyakwenza lokho bese eba ngumprofethi wamanga nebo kuqala waqala umphiki Kristu umoya bese ke eba ngumprofethi wamanga bese ke kamuva uma udeveli esephonselwa ngaphandle usengene kumuntu uke nodeveli izigaba ezintathu okokuqala ungudeveli kwasekuqaleni nje umoya kadeveli bese ke eba ngumprofethi wamanga uthisha imfundiso yamanga into elandelayo ufika njengodeveli impela uqobo lwakhe engene kumuntu niyabo nango futhi ngesikhathi esifanayo nodeveli awangase ezulwini futhi abe ngongena kumuntu umoya ongcwele uyenyuka futhi wehla ungena kubantu amen oh hey izikhathi ezinjepho Kusasa ebusuku uNkulunkulu ethanda uPaul esibili niyamthanda na manje niyakukhola na ngivele ngavala ithebu nje manje ngizozwa kulokho niyakwazi lokho niyabo kodwa ngibheke lokho Ake ngikutshele ukuthi izemfowethu ngisanda kwazi manje nje kanye empilweni yami ukuthi kungani lo moya ubuhlala njalo ungexwayisa ngazo leyo nhlangano nginokubonga inkosini uNkulunkulu ngokungibonisa lezi zinto ngiyazi ukuthi iyiqiniso nakho kwembulwa khona lapho lapha ugibela ehle ngqo eminyakeni futhi uza uphumela lapha ngqo futhi uziveza ubala phansi ngqo lapha uphelele nje ngako konke ngaba yikho uyabo lowo nguye manje asitukisiwe kulokho manje unamehlo akho avuliwe tete kulolo hlobo lezinto futhi uthande inkosi ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uhlale nayo ngqo yebo mnumzane phumane eBabiloni izinto ezintathu ukufakazisa ngezwi ukukhonjiswa ngesithombe ukubonakaliswa ngemsebenzi kamoya kuqinisekisa ukuthi yizwi vumele izwi lize phezu kwalamaduku nkosi philisa abagulayo philisa wonke umuntu ogulayo khona nkosi nalabo phandle lapho abangibhalelayo futhi bangifonele Baba kuleli hora kukhona okunye ukuphilisa okufanele kwenziwe khona manje futhi siqhubekele enkonzweni yokuphilisa kodwa Nkosi ilombe vumulo sifuna lokho njengokwenqubo Nkosi nalezi zinto zifanele zifike siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzothatha lamazi manje aseshiwo futhi wenze abe uqobo kubantu benze bakubone Nkosi Edingeka ngesikhathi futhi uyazi baba ngakho ngikhulekela ukuthi okwenele sekushiwe ukuthi umoya ongcwele uzokuthatha futhi akwembule ezinhliziyweni labo ababhala imibhalo phansi kwangathi bangayifundisisa labo abaqopha amatheyipu noma abalalela amatheyipu kwangathi bangakufunda hayi ukufaka kuhumusha kwabo kukho manje kodwa bafundisise izwi nje siphe khona baba igameni lika Jesu ngikulethe konke kuwe futhi ukwenzele inkazimulo yakho amen Amen. Oh ngiyakubonga. Oh uma kukhona umuntu umumbe lapha ongamazi ekuxoniseni kwenze manje. Yizwa lokho khona ngo ukusola kuqinile. Uma uze ubheke kusondela eduze kwenze manje kwezinsuku emva kwalokho. Kungathiwani ukuba lokho bekungukwephulo kwalelo phawu na? Kungathiwani ukuba lokho bekuyingelosi ethunyelwe phambili lapho okungiqhumisa cishe ngawa phansi mba ngolunye usuku ngime muva lapho labo fakazi abathathu bami eduze lokho enginitshele khona ngaphambi kokuba ngihambe kuyoba nokuqhuma kuyocishe kungiphakamise futhi nganyuze izingelosi ezisikhombisa futhi ngeza ngasempumalanga into njengokuyingishukumisa ngisuka emhlabathini ngabe kunjalo mfowethu nomen mfowethu Fred Sotman owayemi nami ngingathi kwenzeka ngaphezu kwetoxona futhi ngihlezi ngicosha amabhizela ezimpahleni zami zokugqoka khona impela okwashiwe umbono futhi kwakuyini ngizimu ye ngasetoxon uma kunjalo phakamise isandla sakho mfowethu Fred mfowethu nomen nakho lapho bekhona manini ngezinyawo zenu ukuze abantu babone ukuthi nani lapho ufakazi Angikaze ngizwe noma yini enjengakho empilweni yami. Futhi masinyana bazange bazingele usuku lonke. Nganxusa uFred ngokuso kulandelayo, akakwazi lokhu. Ngamnxusa ukuba phuma ezingela ngilokhu ngithi kwenze. Kodwa wathi wangitshela emuva lapho, akasoza kwenze. Uye empumalanga khona manje. Futhi zona izingelosi zisikhombisa. Uquma kokuqala wavula. Ya, kungathiwani uma kuyikho na? Sisehoreni lokugcina, niyabo? Yamchanda Azidumise Yamchanda sukume futhi wangithe Asihlaze izinhliziyo zethu manje bafowethu njengoba sikhothamisa amakhanda ethu bodade wethu ngikhulume kabi kini kodwa ngikwenza ngothando lobungcwele ngikwenzile ngoba benginithanda ngokuba nezinwele zinde nokugqoka nokwenza kahle ngikwenzile ngenxa yothando lobungcwele asihlanze unembeza wethu manje ngenkathi Clorox kaNkulunkulu ekuseni mhlawumbe sekunate kakhulu angadla nyathele phambili lezi zinto ziza ngaphambili kanje bazalwane kungahle kube yisiphelo se-ofisi lomlamulelo wake waze wacabanga ngalokho na awangazi ukuthi kunjalo angisho ukuthi kunjalo kodwa kungathiwani ukuba kunjalo na kungathiwani uma kuyikho na kuthiwani ngakho na akusekho ukuhlengo kuhambile ngaleso sikhathi ngithemba ukuthi akunjalo kodwa kunokwenzeka ukuthi yikho Ngiyamthanda Sihlanze Nkosi Thanda Ngoba wangithanda kuqala Futhi wangithe Malibonge igama lenkosi udumo kuNkulunkulu ngiyawuthanda lowo muzi omnandi anikuzwe lokho na umoya ongcwele nje njengokuhlamba ngakuwe uzulazula nawo mangalisa kanjani cabanga ngomusa wakhe ngiyamthanda Ngelenze Yesu Yinti Wase Calvary Ungawukhohlwa mngani ungawukhohlwa hamba nawe ekhaya hlala nawo ubambe emqameleni wakho ungawukhohlwa hlala nawo uNkulunkulu akubusize manje umfowethu Neville umelusweni